Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriweho neza nshuti mwese mu duteza amatwi Nedi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze muri iyi gahunda idasanzwe tubagezaho imikino nyafurika ya basketball Basketball Africa League imikino ikomeje mu gihugu cya Senegal ahakinirwa imikino yo mu itsinda rya mbere itsinda ryiswe Sahara ni itsinda rigizwe n'amakipe atandatu ariyo Union Sportive Monastrien yo mu gihugu cya Tunisia Club Ferroviario do Beira yo mu gihugu cya Mozambique Saidu Legacy Athletic Club yo mu gihugu cya Guinea Rwanda Energy Group izwi nka REG yo mu gihugu cy'u Rwanda Dakar University Club yo mu gihugu cya Senegal ndetse na Association Sportive du Salé yo mu gihugu cya Maroc umukino tuza kubagezaho no umukino uhuza ikipe ya REG yo mu Rwanda iza kuba ihatana mu minota 30 gusa n'ikipe ya SLAC ariyo Saidu Legacy Athletic Club yo mu gihugu cya Guinea ukaza kuba ari wo mukino wayo wa gatatu mu gihe ikipe ya REG yo mu Rwanda iza kuba ikina umukino wayo wa kabiri tubibutse kandi ko kubera uyu mukino mutaza gushobora gukurikira amakuru yacu ya saa moya n'igice dore ko uyu mukino uza kuba ukirimo ariko tukaba tubijeje ko ayo makuru muza kongera kuyakurikira ku isambiri n'igice n'ayandi masaha amakuru yacu agenda subiramo aho muri haba mu Rwanda cyangwa se no mu gihugu cy'u Burundi aho mudukurikira kuri shortwave kuri telefoni nkuko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanje Jean-Claude Munyandinda dufatanya kubagezaho aya imikino yose ya BAL cyangwa se Basketball Africa League Jean-Claude Munyandinda wiriwe neza kandi ikazo nanone muri gahunda idasanzwe ijwi rya Amerika ya Basketball Africa League
Inaje ndagutuje cyane Edi Rwema umwendize akomeze neza nta kibazo
Meze neza nta kibazo gusa no gutegereza uyu mukino uza gutangira isamo ya n'igice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ubwo tuza kubagizaho ariko mbere yaho turimo turaganira kubijyanye n'uyu mukino ibitegerejwe kuri uyu mukino ndetse tunabagezaho namakuru yuko indi mikino imaze gukinwa yagiye iba dore ko tubagezaho imikino ijyanye n'u Rwanda gusa Jean-Claude Munyandinda aya makipe uko ari abiri ikipe ya REG yo mu Rwanda uyu ni umukino wayo wa kabiri ariko ukomeye cyane bivuze ko iramutse iwutsinze yaba imaze kugeza ikirenge kimwe mu mikino ya kimwe cya kabiri cyangwa se bita playoffs izatangira ikigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu ku ikipe ya SLAC nayo uyu ni umukino wayo wa gatatu imaze gutsinda umukino umwe yatsinzwe umwe niki wabwira abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri aya makipe abiri
nibyo koko yedi uyu mukino nubwo nyine hasigaye imikino myinshi ku ikipe ya REG Basketball Club ariko twavuga ko uyu mukino kuri uyu mugoroba twavuga ko ari umukino wa piyeje cyangwa se umukino w'umutego kubera yuko ikipe ya SLAC imaze gukina imikino ibiri nk'uko umaze kubivuga yatsinze n'umwe indi irawutsindwa ariko ugereranyije uyu mukino iramutse itsinze REG byaba nayo ari ikimenyetso cyiza cy'uko ishobora kwitanga mu makipe amwe azaza muri playoff na REG rero ni uko iyo byaba binayoroheye kuko yabigize imikino ibiri yikurikiranya byaba ari byiza aha ngaha uko ndi kubibona ikipe izashobora nibura gukina imikino ibiri muri turnuwa ntoya nakwita turnuwa ntoya ni umuntu yabayize ko izaba iri Kigali guhera ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu kugeza kuri 28 aha rero niho umuntu avuga ko ari ishiraniro SLAC ni ikipe yagiye igaragaza ko ikomeye hari abakinnyi yagiye izana nk'uko nyine twagiye tuvuga ko amakipe ari gufatana muri rushanwa rimwe kubera Dakar rihuza amakipe mu itsinda rya Sahara nayo rero ntabwo yatanzwe mu rugamba rwo kujya gushakisha ku isoko ry'abakinnyi kugira ngo yakwira forta abakinnyi bayo rero bagiye bayifasha kwigaragaza barimo Marcus Christopher abakinnyi barimo nka Christopher Obepa barimo Den Kabuhariwe Den Anthony Mira nawe ni umukinnyi ukomeye ndetse tuzibagiwe na Joseph Nzikoro ni abakinnyi bo kwitonderwa cyane cyane babigaragaje bagaragaje umukino ufungura batsinda ikipe ya Duke yari iri mu rugo. Rero uwo mukino barawutsinze, ariko nano ntabwo twakwibagiza ko ku munsi w'ejo nabo baraciciye, navuga ko baciciye kuko bahuye n'ikipe isanzwe ari igihangange Marasi, n'ikipe ishobora gutsinda ikipe ari yose. Ni ukuvuga ngo rero batsinze Flash ku manota 76 kuri 55, ikinyuranyo cy'amanota 19 umuntu 21 nta manota menshi cyane, ariko gutsindwa na Monastiri nta kipe Monastiri itatsinda yagezemo n'ikinyuranyo. Niyo mpamvu rero ngo biranaboroheye guhita bamenye ngo bahagaze ko barahura n'ikipe nayo nka Rege nayo igaragaje neza mu mukino wa mbere bakinnye batsinda ikipe ya AS Sale. Flash rero navuga ko iramutse yitwaye neza imbere ya Rege byaba ari ibintu byiza cyane kuri yo, ariko nanone iramutse itabutsinze yatangira kwibaza, kuko nyine icyo gihe iyo mikino ibiri yaba isigaje nta cyizere cy'uko wenda yazayitsinda, cyane cyane ko bizaba bigeze mu mahina. Buri kipe ivuga ngo chacun pour soi, buri wese yirwanirire ku buryo bushoboka. Ni ukuvuga ngo rero uyu mukino urimo anje ikomeye, urimo iturufu ikomeye, ku buryo ikipe ya Rege iramutse itabutsinze nayo ntabwo icyizere yakigumana, nubwo yatsinze umukino wa mbere irasaba rero kuwutsinda kugira ngo ikofe icyo cyizere. Niyo mpamvu uyu mukino rero uza kuryohera abawukurikira. Edi,
ni umukino uza kuryohera abawukurikira. Icyo tumaze kubona ni uko muri iyi mikino mu makipe atandukanye tugenda tubonamo bamwe mu bakinnyi bagiye bakina muri bali ya mbere yabaye i Kigali mu Rwanda. Nk'urugero muri mu bakinnyi batanu baza gutangira muri ikipe ya Slack yo muri Gine, tunibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ikipe imaze gutsinda shampiyona mu gihugu cya Gineya inshuro esheshatu zose mu mwaka w'ibihumbi 2015, 16, 17, 19, 20 ndetse na 21. Ndetse mu mwaka ushize nayo yari mu makipe yaharanira gatike yo kuzakina bali ya mbere, ariko iza kuvamo ubwo yatsindwaga n'ikipe ya AS Police yo mu gihugu cya Mali. Jean Claude Munyandinda, ku bakinnyi bakinnye mu mikino ya mbere muri ikipe ya Slack nabo harimo abagarutse.
Birumvikana harimo abagarutse, birumvikana nk'uyu mukinnyi Marcus Christopher Crawford w'umunyamerika w'imyaka 29, uyu nguyu arazwi cyane akina mu ikipe ya Monastir. Yajyaga amasimbura kenshi, ariko ntibyaje kumuhira ko akomezanya nayo, cyane cyane ko ikipe nk'iyi ishaka no kugira ngo ihindurize, harimo n'amaraso mashya. Uyu ni umukinnyi umuntu yavuga ko ari ngenderwaho. Uyu rero umukino ubanza bakinnye batsinda ikipe ya Dakar Université Club bafashije cyane. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko twagiye dukunda kubigarukaho, hari abakinnyi bagiye bagaruka kare, nta nubwo ari muri ikipe ya Slack gusa, twagitanze urugero rwa Marcus Christopher Crawford, ariko nk'ikipe ya Rege nayo bafite twagiye tubagarukaho abakinnyi nk'aba Ndayisaba bakunze kwita Gaston, ubundi Ndayisaba Dieudonne bakunze kwita Gaston, nawe icyo gihe umwaka ushize bakinaga ikipe ya Patriot Basketball Club. Twavuga nk'umukinnyi nka Kaje Eli nawe icyo gihe yakinaga ikipe yakinaga ikipe ya Patriot, ariko ahinduriza nyine kuko ubundi asanzwe mu ikipe ya Rege nayo kapiteni wayo. Hakaba nanone nk'umukinnyi Jean Jacques Winston Chose byose n'umukiza, uyu nayo n'umukinnyi wa Rege ariko yari yitabajwe na Patriot umwaka ushize. Bigaragara ko abenshi muri aba bakinnyi, ntabwo navuga ngo abenshi ariko bamwe muri bo ntabwo ari abashyitsi hano. Niyo mpamvu nyine ubona ko iri rushanwa ryatangiye gufata irangi, aho abakinnyi batangiye kurifata n'irushanwa rikomeye, irushanwa ry'abagabo. Si muri aya makipe gusa, turimo tuvuga ariye na Monastir nayo ifite abakinnyi bagiye bagaruka. Ikipe mbona wenda kugeza ubu ngubu umuntu yakwita nk'insina ngufi, umuntu akabishimangira ko insina ngufi kubera ko irimo irakinira iwabo ariko n'umusaruro ukagenda urushaho kubura, ni ikipe ya Dakar Université Club. Ibintu biragaragara ko imaze gukina imikino ibiri, muri iyo mikino ibiri yose yarayitsinzwe. Nta n'icyizere wenda ko ishobora kwikamata mu mikino itatu isigaye. Hariho umuntu yavuga ati ese Duke ikibazo ariko umuntu agisesenguye anyuze mu mizi, yavuga ko urebye efekitifu bafite, urebye abakinnyi ino kipe iri gukoresha, abenshi ni abakinnyi bo mu gihugu, ni abanyeshuri bo muri Université d'Europe, nta bakinnyi urebye bo ku rwego mpuzamahanga cyane bagiye bongeramo. Niyo mpamvu wenda ubona ko icyo kintu ntibakitaye, wenda bashatse kuvuga bati umwitoro dufite reka dukoreshe abakinnyi wenda bacu, usibye ko nyine muri abo wongeyemo harimo nka Tariq Ali Hamid iyi ni umunyamerika y'imyaka 28 ngo biragaragara ko no mu kino ubanza bakinye ndetse n'uwejo yagaragaye ko yagerageje gufasha ikipe ye ariko nyine ugasanga arabura gisimika akaba rero n'uyu ngusha Drake Rufire uri mu Kongo y'imyaka 31 hanyuma tutibagije na Jordan Abudu akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa kugera igihugu cy'Ubufaransa ariko nawe wareba nyine urwego rwe na parcours yagiye anyuramo ugasanga ntabwo wamugereranya n'abo bakinnyi ikipe nka Red Basketball Club yagiye yambaza abakinnyi nk'aba Thomas Cleveland na mugenzi we Anthony Walker bigaragara ko ikipe nta ngufu duke yigeze ishyiramo uzinye ko umutoza wawe Parfait Adjivo ntarakura y'amaso Edi yavuze ati nta kipe igatsindwa kuba dutsinzwe kabiri agitangaza kirimo muri aya makipe atandatu ari hano i Dakar mu rwego rw'itsinda rya Sahara nta nimwe itatsindwa ariko umuntu akibaza ati waba warananiwe n'iyi kipe nka Asoviario de Beira ukananirwa n'ikipe ya Flat ukavuga ko Monastir bizoroha ntabwo muyabimwizeza cyane cyane ko ikipe nk'izi ni za Monastir zivuga ko zigomba gutsinda ikipe yose bahuriye mu nzira aha rero ikipe ya Dik ari nk'uko wa pronostike rw'asirikare navuga ko mu makipe zirashobora gusigara hedi nubwo nyine si byiza ku bantu bakurikirana imikino nka batwebwe kuvuga ngo yasigara cyane cyane ko tutaba turi abapfumu ariko umuntu aranasesengura akavuga ati biracyabishyira hehe ubwaje ni ikipe ya Dik rwose imaze gutsinda imikino ibiri ikurikirana kandi noneho amakipe yayisize atari yayandi wavuga ko ari amakipe asanzwe ari ku rwego aha ngaha umuntu yavuga ko mu makipe abiri ashobora gusigara iyi ngiyi nayo ishobora gusigara
Jean Claude Munyaninda umunyamakuru w'imikino w'Ijwi rya Amerika turimo gufatanya kugira ngo tubagezeho iyi mikino ya Basketball Africa League irimo kubera mu gihugu cya Senegal mu mujyi wa Dakar. Jean Claude Munyaninda mukanya twa tuvuze ku bakinnyi batanu baza gutangira mu ikipe ya Slack ku ruhande rw'ikipe ya Regio mu Rwanda haratangira Adonis Filler Diodone Ndayisaba Ndizeye numero 5 Cleveland Joseph Thomas Jr. Pichu Kambuyimanga ndetse na 41 Anton Rashad Walker aba batanu ni nabo batangiye mu mukino wa mbere w'ikipe ya Reg ubwo yakinaga n'ikipe ya Association Sportive du Salé ikatsinda iyo kipe amanota 91 kuri 87. Umutoza kuba atahinduye ababanza nuko abafite icyizere
nibyo koko yodi muri avuga ko bano bakinnyi abafite icyizere cyane cyane ko ntabwo bawutsindutse mu kino ubanza nubwo nyine twagiye tubibona ko ikipe yatangiye itarinjira mu kino neza igenda ikorera mu mukino ku buryo muri karita ya gatatu aribyo yatangiye kwisubiraho igaragaza imbaraga zayo ariko twavuga ko bano bakinnyi icya mbere cyo ni abakinnyi bamenyereye amarushanwa ni abakinnyi badashobora gutinya ngo adiveseri arakomeye ngo uyu nguyu aturuka aha cyangwa uyu nguyu akinnye aha kuko nabo bagiye bamenyera amarushanwa uyu nguyu Adonis Filler w'imyaka 28 ni umumeneri mwiza metero imwe na santimetero 83 aramenyereye asubire igihugu bubiri nyine nk'uko twagiye tubivuga asubire igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye akina amarushanwa mu makoleji hari muri Amerika ni umuntu udatinya amarushanwa cyane cyane ko agira n'amahirwe yuko nyine nk'iyo bigeze hagati muri rwa rwego rw'uko umutoza bakeneye no kugira ngo aruhure bamwe igihugu kigasanga yinjiyemo Jean Jacques Wilson Chonzal byose n'umukiza rimwe na rimwe bakanahurira mu kibuga bagafatanya aha ngaha rero navuga ko Adonis Jovon Shira ni shuwa nziza kuba yakongera akamutangiza cyane cyane ko uyu musore ukunda kwambara nimero ubusa nimero zeru yikagaje nk'umuntu ushobora kugira uruhare mu guheka ikipe Diodone Ndizeye Ndayisaba uyu nguyu ni ibisanzwe n'umukinnyi mwiza nubwo umukino ubanza we bitamuhiriye ariko nk'uriya mwanya n'ubundi abasanzwe akinaho w'umweriye n'ubundi ntabwo n'ubundi ntashuwa yindi ya kabiri wavuga ko umukinnyi yasize hanze wa wamusimbura uyu nguyu n'umukinnyi mwiza ushobora guterera kure umukinnyi ushobora umukinyi ushobora gukreya ibintu yo n'ibintu azwiho cyane kandi n'umukinyi utagira ubwoba na discipline tactique mu kibuga n'utuntu twe uyu nguyu icyo umuntu yakongeraho nuko usibye kuba yarafashije iyi ekipe ya Patriots Football Club ari nayo asanzwemo akaba rero yaraniyambajwe ntabwo rege Basketball Club yaraniyambaje nababwira ko mbere yuko aza no muri irushanwa rya Sahara yabanje no gufasha ikipe ya Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo ngira ngo muri rya rushanwa ryabereye muri Afurika y'Epfo bashaka amakipe atatu azaserukira icyo bita Division S cyangwa se itsinda ry'Iburasirazuba y'Ubuyuge Benelize ndabisaba rero bakunze kwita Gaso yarifashishijwe n'ikipe ya Cobra Sports ndetse yayifasha no kubona tike ikipe ikazaseruka mu itsinda rya Nili izakinira mu kwezi kwa kane gutaha mu gihugu cya Misiri Kairo mu Misiri rero umukinnyi umenyerewe umukinnyi muremure wa metero imwe na santimetero 198 Cleveland Thomas we ntabwo twavuga byinshi kuri we kuko yarigaragaje cyane umusore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye wigaragaza umukino ubanza tutanatinya kuvuga ko ariwe wari uhetse ikipe y'u Rwanda yagiye bigaragara n'amanota yatsinze amanota 26 mu mukino umwe ntabwo twavuga ko ariwe mukinnyi wa mbere ngenderwaho dukurikije uko umukino wa mbere wagenze ubwo batsindaga ikipe ya Aisari muri Maroc birona kuba yatangizwa ni ibintu byumvikana umuntu atabwo mu byo no gutsindaho uyu nguyu Pichumanga nawe uyu musore w'umunyekongo musore uhambavu metero 2 na santimetero 8 nawe ntabwo wenda twavuga ko hari byinshi yakoze cyane ariko yarifashishijwe abakinnyi nk'aba ngaba rero iyo bakina ku mwanya wa pivo hagana imbere munsi ya paniye biba bigaragara ko aba akenewe kugira ngo kiriya gihagararo cye na biriya biro bye ashobore gutsikanira uwo bahanganye nibone ko bamutangiza nawe ni ikintu umuntu atashidikanyaho hanyuma rero Anthony Rashad Uka uyu nguyu ni umukinnyi mwiza cyane metero 2 na santimetero 6 ngira ngo waramubonye anamuvuzeho cyane uburyo yakoraga amadanke ngira ngo wari utangiye no kumwita ko ari umugabo w'amadanke muri ikipe ya rege nk'uko
Prince
Ibe bari bameze ndetse n'abamukota ngira ngo ko yatangiza aba lecek majeur yatangije twavuga ko umutoza Robert Park nta namwe yabayibeshya ahubwo ngira ngo ni ukugira icyizere aba basore kuko nabo bakinugiriye bitwara neza ku mukino ubanza batsinda ikipe ya Aisari ikipe batari bamize ko batsinda ariko bagira gutyo baratungura Edi
Jean-Claude Munyandinda umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika w'imikino tuza gufatanya kubagezaho umukino utangira mu kanya isamoya n'igice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi kubadukurikira Ikigali mu Rwanda mwahukurikira hose ku murongo w'ijana 4 n'ibice bitatu wa FM yacu ndetse no ku rubuga rwa internet gusa tubibutsa ko kubera uyu mukino tutaza gushobora kubagezaho amakuru yacu asanzwe aba ku isamoya n'igice zo mu Rwanda no mu Burundi. Mukanya rero turagaruka tuvuga ku gice cya kabiri mbere yuko tujya mu mukino nyirizina. Jean-Claude Munyandinda guma kuri telefoni ufate n'agacupa k'amazi tugaruke tugeza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika n'indi mikino yabaye ndetse n'umukino uza gukurikira uyu nguyu uhuza Regio mu Rwanda na Slack yo mu gihugu cya Gineya.
Nasi cyane. Nandi barara igira hirya ni komada. Erego akwiriye ahantu hose. Niki winyegera ariko? Abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Kose kase.
Ngo jewe ndubibugo.
Yego rata. Uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza. Dore wambaye nkabo, uravuga nabi ururimi rw'iwacu.
Ari kabira simuhumuro kamana.
Shofe. Wenda bana shakuru iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Ndiyo
bugo.
Wiki. Nukumbwa ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi. Ya ba 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 ba. Shafi. Twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muitegurirwa kandi mukayezwaho na
La Benevolencia Rural.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko nabibabwiye turi mu kiganiro cyihariye aho tubagezaho twitegura kubagezaho umukino w'irushanwa nyafurika rya Basketball Africa League irushanwa rikomeje mu gihugu cya Senegal aho mukanya ruza kuba rwambikanye hagati y'ikipe ya Regio mu Rwanda na Slack yo mu gihugu cya Guinea. Gusa twabwira ko muri ritsinda rya Sahara ikipe ikomeje kuza imbere ni ikipe ya US Monastir yo mu gihugu cya Tunisia imaze gukina imikino ibiri ikaba yaramaze gutsinda iyo mikino yombi. Andi makipe yamaze gukina imikino ibiri harimo Club Ferroviario da Beira nayo yatsinze umukino umwe itsindwa uwundi ndetse na Slack ikaba yamaze gukina imikino ibiri nayo itsinda umwe itsindwa undi. Regio mu Rwanda imaze gukina umukino umwe gusa yatsinze Dakar University Club nkuko mugenzi wanjye Jean Claude Munyandinda yarabibabwiye yamaze gutsindwa imikino yayo ibiri yose. Hanyuma Association Sportive du Sahel yo muri Maroc nayo yamaze gukina umukino umwe yatsinzwe n'ikipe ya Regio mu Rwanda. Jean Claude Munyandinda, nyuma y'uyu mukino wa none hateganijwe undi mukino ukomeye cyane, umukino uza guhuza ikipe ya Association Sportive du Sahel yingi yakinye na Reg ndetse na Club Ferroviario da Beira yo mu gihugu cya Mozambique. Ikipe yo muri Mozambique imaze kwigaragaza cyane nk'ikipe ikomeye cyane, ari cyo wavuga kuri uyu mukino nawe uza kuba indyankurye?
Nibyo koko nko kubivuze, ikipe Ferroviario da Beira ni ikipe nziza yatsinzwe umukino wayo wa mbere n'ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia amanota 77-71. Aha ngaho umuntu akavuga ati kuba waruswa amanota atandatu, amanota atandatu n'ipaniye eshatu zonyine n'igihangange nka US Monastir ntabwo ari ibintu umuntu yatsindaho cyane, ahubwo yahita avuga ati ikipe ishobora kuba yihagazeho cyane cyane nk'uko yabigaragaje nayo itsinda Dakar University Cup muri Senegal iri mu rugo ku mukino w'ejo wabahuje. Ferroviario yatsinze 98-92 ikinyuranyo cy'amanota 6 ni ukuvuga ngo ikinyuranyo yarushijwe ku mukino ubanza ikina na Yesu Monastir ni nacyo yarushije iyo bakinnye. Ubwo bagiye kureba umubare w'ibitego w'amanota bazigamye wasanga nta mwenda nta n'inota bazigamye, ugasanga ari ikintu kiza kuri ikipe, ariko nanone ibyaha byiza byagira ikaba igomba gukora uko ishoboye ko ari bwabaga igatsinda ikipe ya Espoir bagomba guhangana, kuko Espoir nayo ifite inyota yo kuba yatsinda yatsinze umukino wayo ubanza ntiyabyemera neza iravuga iti rwose ndatunguwe iyo yita nk'aho ari intare yakomeretse. Aha rero niyo intare yakomeretse reka ngiye kuba yakwihorera kuri Ferroviario ziro nayo ivuga iti nta yandi mahirwe twabona tutitwaye neza ngo dukine umukino wacu wa gatatu twaba dutangiye natwe kwibazwaho. Aha rero nicyo kigaragaza ko aya makipe usibye wenda Guinea namaze gusa nk'aho nyikatira urwayi mvuga niyenda yaboneka muri abiri ya nyuma nubwo nyine nabyo bidakwiye hati buri minota itatu hati buri mikino itatu, ariko aha ngaha hose amakipe aracyari yose haba kuri umukino wa Reg na Slack igiye kuba mu kanya ndetse no ku mukino wa Ferroviario da Beira iza guhura na Espoir muri Maroc. Ariko nanone Espoir nayo iramutse idatsinze umukino w'uyu munsi ndivuga kare ntabwo yatsinzwa kabiri ndivuge ko nzizera gutsinda amakipe akomeye harimo n'ibihangange bizaba bishaka no gufata titire kujya ku mwanya wa mbere. Ahangaha niyo mpamvu ubona ko nta no kurorasha n'ikipe niyo imaze gutsinda imikino itatu cyangwa ine nta no kuvuga ngo irakura mu rugo, cyane cyane ko ahangaha mu gihe cyose cya playoff nabyo bizagenderwaho ni ukuvuga ngo ikipe ya mbere tuvuge na muri Sahara muri itsinda rya Sahara ari mu gukina Dakar muri Senegal ikipe izaba iya mbere izaba ifite amahirwe yuko mu kujya gukina playoff otomatikema izaba igomba guhura n'ikipe ya k kane mitsinga ryani aho ngo bivuga ko mitsinga y'ibigo bagushyira n'igaraga zo zishoboka kugirango itumba biryo kumwanya hejuru noneho nijya gutombora noneho bizahura na mitsinga yenda cyangwa bijya imbaraga nyinshi bityo bizayorohere muri playoff cyane cyane ko playoff nayo nyine izaba ari ugukina umukinnyi gusa watimuka burasigaye ariyo niyo mpamvu uvuga ni iyi kipe nazo nta kuregeza kurimo hagati ya Sofiyari do Maputo ndetse na Esare nawe urabura umukino ukomeye nk'uko nyine uyu mukino tugiye kureba mu kanya wa Reg na Slack nawe uza kuba ari umukino w'ibyaho
umuntu atibagiwe abakinnyi bakinira ekipe ya Aesale barimo nka Stoglin uyu nguyu ndibaza ko afite umujinya mwinshi cyane cyane ko ariwe kugeza ubu ngubu ufite agahigo k'amanota menshi muri rushanwa kuva ryatangira
niko bimeze abakinnyi bakomeye barimo nk'uwo nyine warukomoje Terere umukinnyi ukomeye mu gutsindira kure abakinnyi nka Alvaro Massa abakinnyi nka kuko wari ubikomojeho abakinnyi icyo kirabafite gusa nyine yakoze popa nyine ahangaha nyine iyo umuntu ni nka kwa kundi nyine bavuga bati umwana utazi koga urungirwa mujyana uyu ntabwo nawe wararandaye gatoya ku mukino ubanza sinavuga ko ari ukomeye n'ikipe nayo igikomezi ariyo kuko ari ubikomojeho Aesale n'ikipe ifite abakinnyi bakomeye ariko tutajya kwibagirwa ko no ku ruhande rwa Sergio Dadeira hari abakinnyi kugeza bamaze kwigaragaza barimo nka Jermaine Kennedy barimo abakinnyi nka William Perry umukinnyi umwemeri wabo ukomeye cyane usimbira kure utibagiwe Prince Olivier w'umunyanigeriya ikipe rero nayo ishobora kwitegwaho byinshi ariyo mpamvu nyine tuvuga ko abantu baraza gususuruka iyi mikino byaje bigaragara ko harimo gususuruka kwinshi ikipe wenda itaragera ku rwego rwo gushimisha abakunzi bayo nubwo baba baza ari benshi baje kuyishyigikira ni ikipe ya Dakar Université Club wenda ishobora kuzikubita agaki mu mikino itatu isigaye ntari irarenga wiya niyo ndabona tike ushobora no kugira ukavuga uti dutsinde n'umukino n'umwe wo kwihoza amarira kugira ngo bitavaho bivuga ngo uko muri Senegal nta basket ari kandi izi ko ari igicumbi cyayo aha rero umuntu yavuga ko iyi mikino kugeza ubu ngubu yashimishije twizere kuko turi kubibona ubu ngubu ari nako itsinda rindi rizakina mu kwezi gutaha mu kwezi kwa kane itsinda rizakinira Cairo mu Misiri aho amakipe atandatu nayo azaba ahatana mu itsinda rya Nili naho bizagaragare ko wenda nta nsina ngufi nyinshi zirimo nk'uko biri kugaragara iyo navuga ko kugeza ubu hano kirigeze ku munsi wayo wa gatatu bakina bigaragara ko ibyishimo ku bakunzi ba basketball ari byinshi
Jean Claude Munyandinda mukanya narindimo nkurikirana ikiganiro kuri space ya Twitter cyateguwe na Basketball Africa League basoze icyo kiganiro babaje bamwe mu mpuguke zabo icyo batekereza kuri iyi mikino iteganyijwe uyu munsi benshi bagiye baha amahirwe ikipe ya Reg ndetse na Aesale yo muri Maroko kwegukana intsinzi uyu munsi nawe ni kubibona
yewe nabanza wewe nanashyiramo agateganyo cyangwa reserve kuko ikipe iyo ziri muri iyi mikino nta gutsinda nakundi guhari ubundi iyo yari muri ya mikino yo gucunga nabo ugaca wenda ahangaha reka nje kugabanya imbaraga kuko wenda niteze kuzatsinduriya ahangaha reka mikino ubanza umuntu koko ntiyabura kwiha amahirwe ariko amahirwe umuntu nyine akayishyiramo agateganyo cyane cyane ko ikipe ya Slack nayo uko yagiye igaragara mu mikino y'itsina ntabwo yagiye igaragara n'itsina ngufi ubwo ko yaratsinzwe imikino ibiri yaratsinzwe umukino umwe mu mbabare ntabwo ari imikino ibiri yatsinze umwe nayo itsinzwe undi kuba yararushijwe nigeze kubikomozaho na Monastiri hafi igiteranyo cy'amanota 21 ntabwo umuntu yavuga ko wenda ari igitego cyangwa se ari icyuho amanota ntayitatsinda muri uku mwaka urize ihura na Patriot yo mu Rwanda ko ikinyuranyo cyagiye hafi ku manota nk'ayo ngayo aha rero ntabwo umuntu yahita agira cyo amahita cy'urubanza icyo ntabwo kuza rege irayimirita itsinze ntabwo byaba bitunguranye na Slack nayo ni uko nayo nayo ni uko ndetse na Aesale yo rero Aesale kuko inyota ifite yo kuba ikibanza nyine yakinika ariko nanone nta kwibagirwa ko Ferroviario Dabeira nayo yagaragaje ko nayo ataraga ku kivuga rimwe hejuru
Jean Claude Munyandinda umunyamakuru wacu w'imikino mukanya turagaruka tubagezaho umukino nyuma yaka kazi iki Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabasuhuje nshuti mwese mu duteza amatwi, ni Edi Rwema uri hano i Washington DC muri studio ya Karindwi, tubaha ikaze muri uyu mukino wa Basketball Africa League, irushanwa nyafrika ry'umukino wa basketball ririmo ribera i Dakar mu gihugu cya Senegal, ahakinirwa imikino yo mwitsinda ryiswe Sahara. Uyu mukanya tukaba tugiye gukurikira umukino uhuza ikipe ya Reg yo mu Rwanda ndetse iza kuba ihura n'ikipe ya Slack yo mu gihugu cya Guinea. Kugeza ubu uyu ni umukino wa kabiri ikipe ya Reg yo mu Rwanda, ndabona abafana basimbuka muri arena y'i Dakar. Ni umukino wa kabiri mu gihe ikipe ya Slack yo muri Guinea iza kuba uyu uza kuba ari umukino wayo wa gatatu. Kubagezaho uyu mukino ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Munyandinda kuri telefoni ari Kigali. Jean-Claude, nongere ngwikaze muri studio z'Ijwi rya Amerika. Nanone nisegura ku bakunzi bacu hirya no hino ku isi batashoboye gukurikira amakuru yacu ubusanzwe aba kuri iyi saha, tubabwira ko ayo makuru muza kuyakurikira ku isaha mbiri n'igice ku isaha y'i Kigali mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda, amakipe mukanya aba arabageze mu kibuga, wabwira iki abakurikiye Ijwi rya Amerika kubijyanye n'aya makipe uko ari abiri, dore ko ikipe ya Slack imaze gusohora abakinnyi bayo baza gutangira barimo Marcus Christophe Ewuche, Dan Anthony Miller, Ibrahim Khalifa Fana na Jawachi Joseph Nziako.
Nibyo koko ikipe rero bamaze urutonde bamaze kugaragara rw'abakinnyi batanu bagiye gutangira uyu mukino. Aha rero umuntu akaba yavuga ati ikipe ya Slack cyangwa se Beidou Legacy afite muri Guinea Conakry, ni ikipe igiye gutangira yambaye imyenda y'umukara no kuba amasengeri y'umukara, amakabutura y'umukara ndetse na nimero zandikishije umweru. Abazi ape amazina ya APR Basketball Club yo mu Rwanda ni uku yambara, hanyuma rero mu gatuza hakaba n'inyanditsemo y'amagambo ngo Visit Rwanda, birumvikana n'icyo amakipe yose ari guhatana kubera Visit Rwanda nk'umuterankunga. Nawe nibo bagomba nyine kumwambara mu gatuza, niko bimeze na nimero yo mu mugongo ni umweru. Tugeze no ku ikipe ya Reg Basketball Club, babakinnye batanu nk'uko wari wanabaguze bagomba gutangira uyu mukino. Aho ni Adonis Sekira, Yudoni Ndizeyindayisaba, Trezor akaba Fistu Kankumanga ndetse na Antoni Rasaboka. Abakinnyi batanu rero ni Frank Mazembe bagiye gutangira. Ahangaha rero bo bambaye imyenda y'umweru, amasengeri y'umweru, amakabutura y'umweru, nimero ni umukara. Hakaba noneho kuri aho twakwita kuvugu cyangwa se kuri barasi n'ubu hari akabara k'umutuku, hanyuma rero nabizi tuzabyumvikane ngo umutoza Robert John Park ngo ni umutoza waje muri rede ya kuvu akomotse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ushobora kwitomanga ku gatuza avuga ati natsinze igiti ikomeye nkashya ati arongera bikore no kuri mukino wa kabiri, nibyo tugiye gutegereza muri aka kanya kagiye kuza. Aho rero ari kwitegura ngo rero umutoza ku ruhande Slack uwo ngo naho ni umutoza Zeliko Vukovici, uyu nguyu akaba afite experience cyangwa uburambe bw'imyaka 33 umutoza mu mwaka w'1992 92, urumva ko
umukino rero ukaba ugiye gutangira. Umukino wa Basketball Africa League i Dakar mu gihugu cya Senegal, ndabona abakinnyi Kambuyu Manga ndetse na 23 Joseph Nzeko. Umukino uratangiye. Adonis Filler kuri Cleveland aragiye arakenze neza awusubije Adonis Filler abiri meza rikoreka da umupira ukabufashwe n'abakinnyi ba Slack nomero 11 hariya Dan Anton Miller umunya America ufite metero ebyiri na santimetero eshatu imyaka 31 Anton Miller uhaye nde hariya Anton Miller aragerageje rekada ufashwe na Jodone Ndizeye Ndizeye usubije Adonis Fila Fila kuri Cleveland Cleveland kuri Jodone Ndizeye Ndizeye rekada aragerageje atatariko umupira ufatwa na Christopher Ewache Obekpa umunya Nigeria w'imyaka 28 uhaye Marcus Crisford Crisford kuri 24 Ibrahim Khalifa Fana 10 n'umwari yagerageje atatu rekada ufashe neza na Manga Manga ikosa hariya ikosa rikorewe Anton Rashad Walker mukanya akaba nibaza ko agiye kora lance ebyiri ikosa akorewe n'umukinyi wa Slack yo mu gihugu cya Gineya reka da lance ya mbere kabiranze
utangira gutaka byinshi mu mpande zombi gusanyine lance ziraho zikazimunaniye bigaragare ko nta mahirwe rero Anthony Rashad Walker atangiranye amanota rero nayiri yari yinjiyemo nyine ubwo ariko bita ko kuko kwote ko nyine yari amanota yari yinjiyemo ariko agakorwaho niko usanga nayiri nyine yarebye ubusabwa Slack n'uwari zamuke Anthony Cleveland yahereje Jedone Jedone yari mugerageje kwinjiramo Jedone byiza cyane amanota ane edi bigaragara ko ikipe itangiye neza bitandukanye n'uko yari yatangiye umukino ufungura amanota ane yarebye ubusabwa Slack
ane kubusa umukinyi nimero kane hari yaragerageje ariko ufashwe na Cleveland Cleveland watsinze amanota menshi cyane mu mukino wa mbere ikipe ya Reg ikosa hariya rikozwe na Pichu Kambu Imanga umukinyi wo muri Repubulika ya Congo minota n'irindwi n'amasegonda 40 nomero kabiri hariya Marcus Christopher Crawford aragerageje atatu ariko biranze ufashwe na Anton Rashad Walker Walker awuhaye Cleveland Cleveland aragiye aragerageje kuri kwa Diodone Diodone awusubije Cleveland Cleveland aranyarutse aragerageje atatu kuri Manga Manga atatu rekada mupira nanone ufashwe nande Walker abiri meza cyane ya Diodone amanota atandatu kubusa Jean-Claude kugeza ubu ikipe ya Slack nta nota irabona
atandatu kubusa bigaragare ko Diodone Ndizeye yinjiye mu mukino neza yawinjiyemo hakiri kare ni ukuvuga ngo amakonsigne z'umutoza yahita zubahiriza rugikubita atandatu rero kubusa n'intangiriro nziza n'ubu nyine bashaka kugira ngo bishyure kwa Nigeria amanota abiri amanota meza abiri ya Slack atandatu rero atatahungo kuko yateri nyuma ya raketi cyangwa se nyuma ya rwa ruziga atandatu rero atatu ya Slack edi
atandatu kuri atatu aragiye Adonis Fila umunyamerika ufite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda agerageze abiri meza ariko reka da Diodone Ndizeye akaba akurikiye akaba ashyiramo abiri umunani kuri atatu ikosa hariya rikorewe Dan Anton Miller ikosa rikozwe na Manga Jean Claude Munyandi
bigaragare ko umukino urimo gusuhe nyine kandi rege ikaba irimo kugenda izi imbere ni nabyo isabwa nta kindi ni ugutsindagurana muri basket ntabwo wagenda ngo byame mu nkangara nk'uko buri kigore bajya baryama mu izamu ni ugutsinda ariko uzavuga uti byanze bikunze n'ubwo dutsindagurana bansinde nanjye nsinda ngende imbere niyo mpamvu rero rimwe na rimwe usanga n'amakosa agira aho agakorwa muri defense aha rero na Rance yarahawe ikipe ya Slack yari ibonye Rance ariko ntabwo wasezeye kwishyiramo amanota aracyari umunani yari yagiye kuri atanu ya Slack ahangaha rero Cleveland ahereje Adonis rero yakwaterera kure Adonis winjiye ariko terera kure byiza cyane amanota atatu cumi na rimwe kuri atanu ibintu byakomeye
cumi na rimwe kuri atanu nk'uko wari ubivuze Diodone Ndayisaba Ndizeye kugeza ubu ngubu niwe umaze gutsindira ikipe ya Rege amanota menshi, umaze gutsinda atatu inshuro ebyiri nkuko wari ubivuze, arimo gukurikiza neza amabwiriza yahawe n'uyu mutoza Robert Parker, umutoza w'inararibonye wakinye mu makipe akomeye cyane muri NBA. Jean Claude, Kosaria bikorewe umukinyi nomero 4 Christopher Obekupa w'ikipe ya Slack. Kosari kozwe na Anton Rashad Walker nyuma y'iminota hafi itandatu ikipe ya Regio mu Rwanda iri imbere n'amanota 11. Ubusanzwe tumenyereye ko bakinyi n'ikindi umuntu yavuga cyagaragaye cyane ndetse na bamwe mu bakurikira uyu mukino bavuze nuko ikipe ya Rege kenshi na kenshi usanga ifite amahirwe ko abasimbura bayo iyo bagiye mu kibuga hari byinshi bongera ku ikipe. Hari guhana ikosa ryari ryakozwe na Anton Rashid Walker, amanota ni 11 ku 10, umupira ufashwe na Pichu kuri Cleveland. Ikosa hariya rikorewe Cleveland, ndibaza ko oya abayeho kugenda n'umupira. Ikosa rikozwe na Cleveland
wakoze marche ariyo tubase pro club mu Rwanda amanota 11 ndetse Legacy Athletic Club yomuri gine kona ti amanoti chenda kino nita amanota di dinero una tavola ko yahagije bisaba gushyira ngo kugira ngo batongere bisaba ibyo wakwisanga umunota wose ntunganije cyangwa bakanagucaho ariko ngira ngo rege nayo ibyo ngibyo birabizi kuturusha ari za muke mati ziza cyane pat benki y'umwaka cumi n'atatu rege tukeli atlanti bigaragara ko ikipe yagize kugira ngo umunsi n'uwayo edi umukinnyi w'umunye Congo Pichu Manga akaba akoze benki nziza cyane amanota rero cumi n'atatu ku ruhande rwa rege kuri cumi na rimwe kimwe n'amanota abiri ngira ngo nayo sinati nayo irimo iraza buhoro buhoro bunyigunyi irimo iraza ariko igisabwa icyo rege gisabwa ni ukujya kura mu rugo igakomerezaho byaje bikunze umukino ushobora gukurikizera kuzakina indi mikino itaha itoje kandi niko ubona ariho gisa niba cyane amanota cumi n'atanu ya rege Adonis Fira nawe no mukino ubanza nawe yari umukinnyi ngenderwaho yari igaragaje cyane edi bigaragara ko no mukino uyu munsi nawe afite ubutumwa ashaka gutanga
Ego afite ubutumwa ashaka gutanga cyane ko mu mukino ubanza umukinnyi Cleveland Joseph Thomas ari we wigaragaje cyane ariko uyu munsi ukabona ko Adonis Fila ndetse na Dieudonné Ndayisaba ndizeye aribo basa nkaho barimo gukina neza cyane muri uyu mukino gusa ikindi kintu umuntu yakwibaza Jean-Claude Munyandinda nubwo aya mashyirahamwe y'imikino y'umukino wa basketball ku isi arimo kugerageza guteza imbere uyu mukino cyane ku mugabane wa Afrika ariko birababaje nk'abakinnyi kuba bakina muri arena nk'iyi mu by'ukuri isa nkaho ituzuye nta n'abantu bayirimo
iki ni ikintu kibabaje cyane kuko nk'uko bikomojeho urakomeye cyane no kubikigarutse byaje bigaragara ko burya umuco wo gukunda siporo cyangwa se umuco wo gukunda ibirori kugira ngo nawe n'ikintu ibihugu byinshi byo muri Afurika bigomba kwitaho cyane cyane ko nk'ubu ngubu arena yo muri Dakari yakira abantu ibihumbi cumi na bitanu bicaye neza ubu ngubu witegereje wasanga ufite abofiseri turi kubona bashinzwe muri aya marushanwa ukareba n'abafana bakeya turi kubona bari kubyinira ikipe yari basketball bakeya ngira ngo bagiye kubona federasiyo ya basketball hano muri Senegal bivuga ko ari ibintu bibabaje cyane ngira ngo nta bukangurambaga bwakoze kugira ngo abanyasenegal kuko byari byose ntabwo bajya kubaka igikorwa remezo nk'iki ngiki nta adatazi ko ari igikorwa remezo kizagirira akamaro cyangwa se kizashimisha abanyasenegal senegal n'ukuntu ari umujyi munini kuba rero iyitage arena yambaye ubusa n'ikintu umuntu atabura kumenga ahangaha ugereranyije n'ukuntu byari byifashe i kigali mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize ubwo ikipe ya patiye pasiporo kereza yari yaturutse muri bare yari yifaze ya nyuma ahangaha no ku mikino y'abagatari ya patiyote abafana barazaga ngo ntekereza ko urugero rwiza u rwanda rwatanzwe igihe no gushishikariza abaturage kuza mu birori koko n'ibirori nta nubwo ari ku rwego rwa pasiporo gusa ahubwo haba no ku rwego rwo kumenyekanisha igihugu no kugurisha isura y'igihugu aha rero ariko ngira ngo muri aka kanya muri iyi minsi biragaragara ko senegal ntabwo icyo kibazo ntabwo ari kugitwaramo neza cyane cyane ko wenda twavuga ko bafite ofisitasiyo cyangwa se gucika intege kubera yuko ikipe yabo itari kwitwara neza ariko ngira ngo na fiya pureyi yarabuze kubera gukina ku kibuga cyiza cy'amahindura nk'iki ngiki rero nta bafana bahari ngira ngo ni ikintu cyo kugawa twizere ko twebwe mu rwanda ibi ngibi bitazabaho ngira ngo byo kubera ko n'amabwiriza yo kugira ngo abantu birinde covid 19 kugira ngo arimo aragenda yoroshye cyane cyane ko icyorezo mu rwanda kigenda gisa nk'aho gicika intege kugira ngo wenda abantu baziyongera kurusha n'uko bari bameze hanyuma arena yakira ibihumbi icumi by'abafana kugira ngo izabe hafi kuzura niko umuntu yabyizera naho ubundi ahangaha senegal yo umuntu yavuga ko igomba kwikosora hagati aho ni cumi n'atanu yarebye basketball club kuri cumi n'atatu ya plus ahangaha niko umuntu nakubwira rero ko
amanota ni cumi n'atanu kuri cumi n'atatu hasigaye umunota umwe n'amasegonda hafi mirongo ine ya karita ya mbere aragerageje ariya atatu reka da amanota abiri atsinzwe n'uyu mukinnyi Numero kabiri Marcus Christopher Crawford kwikosa ryarikozwe na Shobozwa n'umukiza winjiye asimbura Cleveland
kizimeze mu mukanya ingiye mu mukanya sinzi wenda ko yivasane 17 y'u Rwanda umunsi ngira ngo Pichuka Mbumanga yagerageje kwinjira mu kino n'abagirika ryaranije nubwo yagerageje n'agakora n'amakosa ariko ngira ngo arije ari gufasha kugeza ubungubu 17 rero yari ege kuri 15 ya Slack rero tavuga ko urugamba ikiri rwose ntawe ruraja aruraje kuko ikipe uko itsindwa Slack inakugerageza kwirinda kwaza mu kinyiro gikiri nayo igahita yishyura
Cumi n'icyenda y'ikipe ya Reg uyu Jean-Jacques Nshobozwa byose n'umukiza akaba amaze gutsinda amanota ye ya mbere twibutsa ko mu mukino wa mbere ari mu bakinnyi bahinduye ibintu byinshi kuri ikipe kuko yatsinze amanota 13 yose akaba akoreweho ikosa oya ni Adonis Filler ukorewe ikosa hariya amasegonda make cyane asigaye kugira ngo ikarita ya mbere ibe yarangira twibutsa abakurikiye ijwi rya Amerika ko mu mukino wa mbere ikipe itashoboye kuyobora karita kugeza bigeze kuri karita ya kane amanota 19 kuri 15 amasegonda 20 gusa aragiye nomero kari yari kabiri reka da umupira ufashwe na Anton Walker kuri Adonis Filo Adonis Filo arazamutse aho haende 41 reka da Adonis Filo abiri reka da biranze abiri meza atsinzwe na Anton Rashad Walker amanota 19 kuri 15 y'ikipe ya Reg akaba habayeho n'ikosa rigiye guhanwa n'uyu Anton Walker mu gihe asigaye amasegonda atarenze abiri Jean Claude
ni amasegonda make cyane kugira ngo ikipe ya Reg ijye mu karuhe irangize karita ya mbere iri imbere ni ikintu cyiza 21 rero kuri 15 rero umuntu yavuga ati batangiye neza karita ya mbere ikabirangiye rero Edi 21 ya Reg kuri 15 ya Slack aho umutoza w'ikipe ya Slack ubona uri n'umuserbe Zeliko Vukovic aravuga ati sinzi uba aho ari kubyumva ntabwo ari kubyumva aravuga ati bakore banjye bitekomeye kubiza abanyarwanda ariko nta kundi nyine ikipe ya Reg yazije kugira ngo kandi intego ni ugukomeza ikomeza iri imbere kugira ngo amanota 7 biriya ntabwo ari ikibazo gitoya ikitabwa ni ugukomereza aho kugeza ubu
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda gahunda idasanzwe ijwi rya Amerika tubagezaho umukino uhuza ikipe ya Reg yo mu Rwanda na Slack yo mu gihugu cya Guinea mu mikino ya Basketball Africa League mitsinda rya mbere ryiswe Sahara irimo kubera I Dakar mu gihugu cya Senegal amakipe ya mbere azatsinda muri rushanwa akazakina imikino ya kimwe cya kabiri izabera I Kigali mu Rwanda ariko ibi bikazabanzizwa n'indi mikino iteganyijwe gutangira I Cairo yo mu itsinda ryiswe Nil iyo mikino ikazatangira ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane amanota ni 22 rero kuri 15 hagati y'ikipe ya Reg yo mu Rwanda ndetse na Slack yo mu gihugu cya Guinea tubibutsa ko nyuma y'uyu mukino haza gukurikiraho undi mukino nanone ukomeye cyane uza guhuza ikipe ya Aesale yo mu gihugu cya Maroc iza gukina na Club Ferroviario da Beira yo mu gihugu cya Mozambique karita ya mbere ikabirangiye abakinnyi basubiye mu kibuga gutangira karita ya kabiri ndabona abatoza Robert Parker numwungirije bavugana Jean Claude wibaza ko muri aka kanya ari iki abatoza babwiye abakinyi babo muri aka karuko gatya cyane kikarita ya mbere
Inajindi buryo no kwata wabe consistent no bahozeho bahozeho nibaze gukika nibyo bavuga bati twa twaje cyangwa birare birani cyangwa ngo henye n'inyo n'inyo kandi n'inyo kandi wengirije mu kipe ya rege n'ukoza umenyereye mu Rwanda akaba n'ukika amanota meza cyane ku rwego amanota meza cyane atatu ya slack Ekimi n'umunani rero ya Slake 2022 ni ku kinyanyo gisigara amanota niyo nyine hariho warumaze iki cyo kuri abantu baravuga ndi ntekereza ko icyo yabwiye abakinnyi ari ukugira ngo bahozeho ikosa rero ati abayo marisha wagenda mu mupira Anthony Walker Anthony Walker wa ikosa kimi na ya Slake rero nyine nabiri yare kipe nayo bigaragara ko nayo kimi yose kuba yakuramo ikinyuranyo uwo rero nimero kanye nimero kabiri Crawford Marcus ashaka mugenzi we Dane ni ucyufite Dane ariko Crawford Cleveland muriho irangiye n'ubundi awutakaze Cleveland ni ucyufite Cleveland ni ucyufite ahereje Diego Mendize ibyagize abiri ariko biranze Diego Mendize ye ahubwo bariza kwake Crawford Dane byiza cyane 20 plus 22 ya Dane niyo nsoma kwa Diego Mendize yabo cyufite Viva Chane! Dance! Sekakre Viva Chane, mutimye bitangiye mbere ku mukino ubanza atereka ko ari umugabo w'amasenge. 24 rero ku ruhande rwa rege kuri 24 ya track. Anthony Ashade Rashade n'umukinnyi bigaragara ko ibyo amadenke ari bibiri umusore w'igihagararo muremure kandi ufite na detante bigaragara ko aragenda akinaga ariko akunkangara abantu bakikomera komera umuntu w'umugabo amadenke rero ku mpande zombi arimo aravuga ubuhahedi ngira ngo ni byo spectacle buri masekondi spectacle ni ingenzi cyane cyane gusa nyine bisaba ko ufite nyine igihagararo kubera ko Bizi ko nkanjye ufite metero imwe na 70 wenda na kesewe gabazanye ko batabure cyangwa se agatere nkaba nahagararaho ya Jake na Jake na hiri banyine guko ndi kubire ngungu ariko abasore b'igihagararo nkaba ngo afite metero ebyiri abo 24 rero ya rege kuri 22 nabiri ya silaki cyane cyane ko umukinnyi nimero 12 Celine Taliumbaye uyu nguyu ukina muri rwa rwego rwa hese player niba abakinnyi b'intorango ariko bakiri muri akademi niwe munyasenegali wakinyijwe ikipe ya turafu kugira ngo ayikinire ku myaka yo 18 Celine Taliumbaye ikipe ya Guinea rero nawe arimo arerekana ko nyine nubwo ari umwana ni muto ariko ntabwo ari gito urabona ko afite ikipe ku myaka yo 18 bigaragara ko afite ikipe nziza rwaza edi 28 rwaza
28 kuri 22 hasigaye iminota 8 kugira ngo igice cya mbere kibe kirangiye kuri Stade ya Dakar nshobozwa hariya amanota 3 meza cyane 27 kuri 22 27 ya Rec ikosa hariya ikosa rikozwe na Elikaje ukinjira mu kibuga
atangiriye ku ikosa atangiriye ku ikosa Erikaje uriya ni misiyo buriya aba yahawe avuga ati nawe usigiye ku bigango byawe genda ukore za robo wenda none ni rwa robo ofansive ukore robo defansive ndetse yaragerageje ariko biza gutanga nyine imbaraga nyinshi cyane cyane ko afite n'imbaraga nyine uriya musore ni umusore wa hambavu Erikaje ni umusore w'igihagararo ni nawe kapiteni ubusanzwe w'ikipe ya Rec Batego Fego sinzi ko wenda yakomeza kuba kapiteni umukino mwinshi cyane cyane ko basa n'abanzamo ariko ubusanzwe muri shampiyona isanzwe Kajeri Kajeri yose aba afite n'ubunararibonye bw'uko yari yitabajwe na Patriot bakoshije nawe gusa nyine ntamazemo kabiri ahita yongera asubira hanze bamaze kwifuzamo nyine ngo basuhuze yongere akwire hanze agato ni ikosa nyine ni 23 w'ikipe ya Slack ubona ahonini byawakiriye zetu uziforme ya Nigeria ahitanagamo rero ako karanse ko yari ahawe 27 yari igice 23 ya Slack nguwo Crawford nguwo Cleveland Thomas Mutwenga kwani kwa yinjiyemo nonaha Apollo Oyonje murona afteri koyo umupira ariko urarenze bati nuko urengurwa ariko se koyo afteri twavuga ko nawe mu kintu banza nawe yaje kwitwara neza nje masimbura rero nawe na maraso macya
iminota ni 7 isigaye kugira ngo ikarita ya kabiri irangire amanota ni 27 kuri 23 27 ikipe ya Reg kuri 23 ya Slack yo muri Guinea arafite hari ya ni Cleveland wa Reg au haye Cameroon aragirageje 3 meza ariko wapi numero 4 hari ya Christopher Obekpa akaba ufashe au haye Tolin hari ariko bavuze ko habayeho ikosa rikozwe na Jean-Jacques Nshobozwa byose numukiza izina rirerere cyane uyu twibutsa ko yanakinye muri bali ya mbere yabereye ikigali mu Rwanda akinire equipe Patriots Piraria ufitwe n'ikipe ya Slackre Kadara aramupfundikiye cyane uyu Pichu Kambu Yumanga kurengura ku ikipe ya Slack funikira neza cyane hariya kurengura araurenguye kabiri hariya amanota meza 3 watsinzwe na Marcus Christopher Crawford umunyamerika w'imyaka 29 amanota 27 kuri 26 ikinyuranyo cy'inota rimwe gusa Jean-Jacques abirire kada numero 4 hariya ni kibambasi Christopher Obekupa araufashe Jean-Jacques arawumwibye Jean-Jacques au high Cleveland kuri Mponyore abiri meza cyane Mponyo utsinze amanota 2 29 kuri 26 Slack 23 hariya araufashe Olivier au high Cleveland wa Reg Cleveland uyu munsi utaratsinda amanota menshi awaye Axel neza cyane Olivier kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya basketball akaba ashyizemo amanota 3 meza cyane 32 kuri 26 mu gihe asigaye iminota 6 gusa kugira ngo ikarita ya kabiri irangire Jean-Claude Munyande
nibyo koko bigaragare ko bano bakinyi bashaka Olivier bano bashobozwa byose n'umukiza Jean-Jacques Wilson ndetse na Axel Poyo abantu bavuga ko abasababu iyo injiriyemo ubusabita wigaragaza hari ikintu bafashe ikipe ngira ngo rero vuba ngubu nabo baje mu gihe gikwiriye rero ku buryo bari kugaragaza imbaraga buriya mukinyi cyaka Olivier we ibijyanye n'amanota 3 ni ibintu yibonamo cyane amanota 3 abateri la kuri cyaka Olivier ni ibintu atanzwe no mu ikipe ya Reg Basketball Club no mu championnat bisanzwe ni umukinyi ngenderwaho cyane ko bamwibutsa abadukurikiye yuko cyaka Olivier ari wabaye MVP muri championnat yarangiye mu minsi ishize nyine ikaba niyo yahesheje Reg Basketball Club ibitike yo gukina ino rushanwa rya bari ngabo rero abafana baje gushyigikira u Rwanda muri Senegal bivugwa ko hari abahakuye baba baserutse nubwo nyine bigaragara ko atari benshi ariko nyine ni bamwe dushobora kwita ngo ni abatiga yubuke Edi hari itorero ryo hepfo aho bita mu Nyambiri mu ntara y'Amajyepfo hari itorero ry'ababyinnyi bavugaga bashyikira abatiga yubuke ni ukuvuga ngo muri bake ariko muri bake beza gukiraho morali cyangwa gukiraho indirimbo bikaborohera cyane hari n'indirimbo bigeze guhimba nzakubwira wenda tutari kuri mikoro yari imeze neza cyane nkakubwira ni histori nziza cyane ishimishije ariko wenda umuntu atavuga aka kanya watigaye ubuke baririmbye nabo mu majyepfo y'u Rwanda hitwa mu Bunyambiriri ubungubu twavuga ko ari mu karere ka Nyamagabe ngabo rero nabo babafana b'u Rwanda nabo babaye abatigaye ubuke ni bake ariko ni bake beza akayitamuro rero ni ukuvuga ngo kano gahwemo kari gasabwe kaba kararangiye bakaba bagarutse mu kibuga deni mira nimero 11 wa Slack ugerageza ahereje wa mukinyi nakubwiye w'ejo hazaza ushyizemo amanota meza abiri uwo ngo nta wundi nimero 12 Serine Sayumbaye mu Senegal imyaka 18 uri muri babana nyine bejo hazaza bagiye gukite twavuga ko babira ko muri amakipe atandatu ari hano yagiye igenerwa umukinnyi nibura umwe ugomba gukinishwa gusa ku ruhande rw'u Rwanda umukinnyi bafite kuri urwo rwego n'umukinnyi Joy Igohoja ingo n'umunyanigeriya imyaka 17 we ntangira ngo nta nubwo yari yakoreshwa cyane ngira ngo wenda ubushobozi bwe wenda baracyabushizikanya wenda ntawamenye haracyari kare ko agomba kujyamo ariko kugeza ubu ngubu twavuga ko uyu mukinnyi we nimero 12 Serine Sayumbaye w'umunyasenegali watijwe cyangwa wahawe furati ngo ayikinire muri uru rwego rwo guha icyizere abana bakiri bato arimo arigaragaza ku buryo ari no mu bakinnyi ngenderwaho kandi no mukino ubanza no mikino ibanza yagiye yifashishwa mirongo itatu n'abiri rero yare kuri 28 ya flat ni rero bigaragaza ko rero biracyari imbere kandi ikomeje gutangira ngo uyu mukino ishobora no kuwucyura edi
iminota isigaye n'itanu n'amasegonda 40 ikipe ya reg iracyari imbere n'amanota 32:28 aragiye hariya umukinnyi wa ushyizemo neza abiri meza Marcus Christopher uyu mukinnyi Marcus Christopher akomeje kwigaragaza ni umukinnyi nk'uko twari twabibabwiye wagarutse ko nawe yakinnye muri shampiyona ya mbere cyangwa se sezo ya mbere ya Basketball Africa League aragiye 11 Den Anthony nawe w'umunyamerika Den Anthony aragerageje yawuhaye nde ikosa hariya ikosa rikozwe n'ikipe ya Reg
ntabwo ari kubyumva neza uyu mukinnyi mukoreyeho ikosa ni Pichu Kambu Manga aramwuriye ajya ku mugongo kukurira umukinnyi rero ntabwo byemewe ntabwo ari kati mu bari gukina rero umukinnyi we yamurushije amayeri uyu musore w'umunyanigeriya Christopher Ewaoche Obespa uyu nguyu rero uyu musore w'umunyanigeriya rero w'umurasa cyangwa se ufite ya misatsi miremire akaba ari gukina neza ari mu bagonze n'amakipe bagiye bahura mbere ariko n'ubu ngubu bigaragara ko ariwe mukinnyi ngenderwaho akaba arahesheje ikipe ye ikosa rero iryo kosa ni nawe ugiye kugerageza kureba ko yaza zino lansefra umusaruro umukinnyi ukomeye cyane ku myaka y'28 akaba ari umunyanigeriya wifashishijwe na slack muri mikino 32 ya rege kuri 31 ya slack bigaragara ko ikinyuranyo gishobora no guhita kivamo kikaviramo rimwe reka twizere reka dutegereze turebe niba ino lance ya kabiri nayo imuhira nk'uko iya mbere imuhiriye 32 ya rege 31 ya slack
32:32 lance ya kabiri nayo ikaba igiyemo aragarutse Adonis Fila wa Reg umukinnyi wambaye nimero 00 awuhaye Cleveland kuri Adonis arazamutse wenyine abiri meza cyane 38:32 iminota nine n'amasegonda make isigaye nimero kabiri Marcus Christopher Crawford kuri wa munyanigeriya Christopher Obekpa kuri Crawford nanone agerageza abiri ariko rekada ikosa rikorewe Pichu Kambu Imanga Jean Claude Munyandinda nibutsa ko muri uyu mukino wa basketball gukoresha umukinnyi ikosa nabyo ni taktike
ni taktike birumvikana ni taktike kuko yuzuza fote personeli yujuje atanu nyine bagomba kuvamo yavuyemo rero ubwo ni ukuvuga ngo haba habonetse agahenge cyangwa se ubuhumekero rero nyine ni kumenya gukoresha amakosa uwo muhanganye nabyo ni ubuhanga yaragerageje atatu shaka urije nk'uko byari biri nk'uko yigeze kugerageza ariko ntibimuhiriye inshuro ahubwo amacenga menshi yo ku ruhande rw'ikipe ya Black nguwo Christopher arizinga n'imigozi y'iminyo kane arizinga reka turebe byiza cyane 38:38 amakipe arimo kugendana bigaragare ko bano ba Christopher babiri ari Marcus Christopher uyunguyu ni Marco Christopher Crawford wakiniye ikipe ya Monastir mwaka ushize ndetse ni Christopher Ewaoche Fobesa uyunguyu ni umukinnyi nawe ukomeye cyane abakinnyi ngenderwaho n'ikipe amakipe rero kugeza ubu ngubu arimo aranganya 38 ku mpande zombi mu gihe habura iminota itatu habura iminota itatu n'amasegonda 36 kugira ngo ino katakabi nayo ibe yarangira amakipe arimo aranganya kwande kwa Dieudonne Dieudonne ni ucyufite kwande kwa Donis Donis kwa Cleveland Cleveland ucenga hagati mu maguru Cleveland utarebye cyane muri famiye ariko uri kugerageza gufatana n'abagenzi be Adonis byiza cyane ariko ntabwo bimuhiriye amanota abiri yaragerageje Christopher byiza cyane defense kuko neza na Cleveland Cleveland ariko umukino umupira uramuponyoka sinzi ukuntu umucitse barizamukiye iyo utakaje nyine iyo bifite bahita bagukosora arizamukiye Miller Miller Dain Miller Dain ariko nawe umupira basi habaye ikosa umugabo w'ikirongo rwose nimero 11 nimero 11 Dain Anthony Miller umunyamerika w'imyaka 31 basi ariko yakorewe ikosa na Dieudonne Ndayisaba ndizeye bakunze kwita Gaston uyu nawe amazina ni menshi cyane ni menshi cyane nk'uko dufite inshobozwa byose n'umukiza rikaba ari rirerire nguwo rero Dain Miller winjije mu karita ahawe 35 ya Slack 38 ngira ngo nibwo ikipe ya Slack ku mukino wo kuyatangira noneho yinjiye ije imbere noneho 33 rero 36 ya Slack 38 yarege bigaragare ko noneho ishobora kuba bigiye guhinduka nibwo bwa mbere ku buryo umukino watangira kita strategy imbere yarege basketball club bifite icyo bisobanuye gikomeye cyane ndetse ku ruhande rwa rege rero bahise bakana Tamor mu gihe abure iminota 3:06 umutoza wa rege umunyamerika Robert John Park ati nimuze basore kuko ndabona ikipe yabokeje igitutu arimo hagati rero arimo aragerageza kubashushanyiriza ati mukore gutya mukore iyo bwabaga mwimane u Rwanda mwimane rege ikigo cyanyu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda uwo mutoza rero arimo arabasobanurira bicaye ababwira ati mubyumve nta kidasanzwe umukino wanyu 38 rero ya rege irushwa 2 na Slack 36 basketball rero ni umukino twavuga w'amatsiko uteye amatsiko kubera yuko nguwo rero arimo arisomera ku mazi akonje uwo nguwo nta wundi ni Marcus Christopher Crawford avuga ati turi imbere kandi reka tugume imbere amazi akonje ku buryo umuntu abireba akabibonera no mu icupa ngira ngo nk'ayo umusportif urabizi ko amazi akonje atari buryo atari na meza cyane Edi Rwema ngira ngo burya wenda abantu baratandukanye wenda n'ubushyuhe buriza kandi nabwo ngira ngo ntabwo bworoshye niyo mpamvu ahubwo atereka niyo amazi akonje uwo rero umusore w'igihagararo ku myaka ya 29 n'umukinnyi umwe muri ngenderwaho ngaho rero bagarutse Adonis ku ruhande rwa rege Adonis nimero 00 yabuzeho amenera ariko aracyacenga ashatse guhereza Cleveland Thomas washubije Adonis winjiyemo biramunaniye yari agiye gutera amabiri umupira nta precision yamubana nziza ahubwo barabifatiye ngo Crawford Christopher avuga ati twitonde tugende buhoro lancement ni sûrement nguwo Christopher mugenzi we banabana neza cyane ariko umupira wabacitse nguwo Cleveland Thomas uwo nguwo ni uwarege ntabwo yasize amanota menshi nubwo yaragerageje nabwo biranze arimo aragerageza gukina ahantu abagenzi ariko kuba yarebamo ntabwo biri kumubera byiza
Jean Claude Munyandi ni ibintu bitunguranye cyane kubona umukinnyi watsindiye iyi kipe mu mukino wa mbere amanota menshi cyane kugeza kuri uyu munota nta nota na rimwe arinjiza muri pane
ni kumwe bavuga ngo iminsi ntabwo isa iminsi yose kuri we ntabwo yamubereye ku cyumweru gusa hagati mu kibuga kumvikana n'abagenzi be defense aragira amanota 36 ya rege nguyu Gaston cyangwa se tumwite Dieudonne cyangwa Ndayisaba ndizeye egalization cyangwa se funganya 36 twavugaga rero ko Thomas Cleveland Joseph munsi si we mubirebana no kureba muri paniye ntabwo rero wenda ariko haracyari karita ebyiri wenda ashobora kuza kwigarukamo ntawamenya wariza muke Gaston are ugerageje atatu aramwangiye nawe ekiperasiyo arabifatiye nimero kane wawundi nababwiye twababwiye umurasa Christopher Ewocho heleje mugenziwe nimero deni neneri wabo mwiza cyane gusa nawe bari bagerageje bati ikosa rirabaye ikosa rikozwe n'umusore w'ibigango Pichu Kambu Manga ababwira umusifuzi ati kuriya kweri ririya kosa ntabwo byari byo n'imirire uriya mukojejeho arataruka kandi ko kurembye igihagararo cy'umugabo Pichu Kambu Manga kuri metero ze ebyiri na santimetero umunani ku myaka mirongo itatu n'itatu umugabo wa Hambavu uvuga uti abantu nta ntege ndakoraho barakoraho bakagwa bukabyita ikosa nanubu baravuga ati simbyemera umusore mushije imirire kandi nibyo koko iyo witegereje uruti rwa nimero kane Christopher Ewocho Ogbepa ubona ko nyine ari n'imigozi byumvikana ariko nyine nta iyo urebye ku mirire cyangwa se ku gatuza cyangwa se ku bigango usanga ari nk'uko inama yakwegera ingamiya ngo basunikane nta kundi ariko nyine basketball ni umukino w'imbaraga umutoza ku ruhande rwa SAC Zeliko Zekevic umunyaserbia ku myaka mirongo itatu amaze atoza arimo aravuga ati reka ngerageze ikipe nzagira aho nigeza muri rushanwa nzayeza ni Kigali yemye nicyo bose baharanira ariko si gusa kuko ku ruhande rw'ikipe ya Red Basketball Club Robert John Park nawe arimo arabwira Gaston amuhagaze imbere yumva amabwiriza ye avuga ati vuga rwose ndakumva n'abandi bakinnyi barimo barumviraho bigaragaraho nyine muri basketball cyangwa se n'indi mikino yose atari na basketball ibi burya ukuboko k'umutoza umutoza atari umuntu wo kwizerwa cyangwa se adafite ubwo bushobozi bwo kuba yagira abagenzi be abakinnyi inama ni urugamba niko kuyobora ingabo ku rugamba ngira ngo 36 rero kuri 36 ku mpande zombi mu gihe habura umunota umwe n'amasegonda 30 kugira ngo igice cya mbere cy'umukino kibe kirangiye umukino ushimishije mu by'ukuri kuko amakipe arimo ekilibre niko umuntu yabyita ko amakipe aranganya kugeza ubu ngubu no mu kibuga kandi bigaragara ko banganya
Jawach Joseph Nzikol mu gutera izo za lance ya mbere akaba yihushije ya kabiri igiyemo 37 kuri 36 umukinnyi Pichu Kambu Imanga akaba yagiye ku ntebe y'abasimbura nyuma yo kuba amaze kugeza amanota nako amakosa atatu bivuze ko umutoza agomba kumukinisha gake cyane kugira ngo ataza kuzuza ya manota atuma adasubira mu mukino 37 kuri 36 ikipe ya Regi isa nkaho irimo kugaragaza ukwiheba
agiye batangiye kwiheba hakiri kare ngira ngo ko iminota isigaye ya 33 n'iya 4 ntabwo bagombye hakiri kare cyane ngira ngo morali igomba kujya hejuru cyangwa wenda iyo babonye nyine mukuru muri zo cyangwa se tuzigenza atari kwitwara neza nka Cleveland
abiri meza
ariko uyu munsi ngira ngo kuri Gaston cyangwa se kuri Dieudonne Niyibeta avuga ko byamugendekeye neza uyu munsi akaba amaze gushyiramo andi manota 2:38 rero Regi isubiye imbere nicyo rero gishimisha abakurikira imikino nk'uku amanota yose ya class 40 slash kuri 38 ya Regi ngira ngo uku gutsindagurana kwa hato na hato niko kugihera abakurikira umukino wa basketball Regi buri munota nyine nta gutuza nta munota w'ubusa nta segonda ry'ubusa bari bamunkangara Adonis nimero 0 ashaka mugenzi we Anthony byiza cyane Anthony Woka 40 kuri 40 amakipe agendana ibirori bya basketball nubu ariko nicisi intege slag nguwo mila ni uncyo ufite ariko yabuzamenera mila deni cenga reka ture ko yinjiramo kwande kwa Kristo byiza cyane smart dance twavuga ko nta mbaraga si nta gihagararo kinini afite ni muremure ariko wenda n'imigozi ariko dance ari gukora hano ni injyana muntu 42 rero ya slag kuri mirongo ine nane ubundi mirongo ine nabiri yare baragendana muri make ntabwo ushaka gushyiramo ikinyuranyo kinini kiremereye kirengeza amanota abiri ngira ngo ni umukino ushimishije n'umukino w'ibirori ni umukino wa spectacle edi.
Igice cya mbere cy'uyu mukino kikaba kirangiye i Dakar mu gihugu cya Senegal, amakipe anganya amanota 42 kuri 42. Umukino umuntu yavuga ko mu by'ukuri uryoheye ijisho, bivuze ko abatoza ubu niko kanya bagomba kwicara n'abakinnyi babo kugira ngo basuzume uko igice cya mbere cyagenze, ndetse bashobore kuganira uburyo bakwiye kwitwara mu gice cya kabiri, ibyo bagomba guhindura kugira ngo babe bashobora gutsinda uyu mukino. Kugeza ubu nk'uko twabibabwiye, ni umukino usa nk'aho amakipe anganya, amakipe yombi uyu mukino awukeneyeho intsinzi kugira ngo abe yashobora kuzabona tike yo kuzakina kimwe cya kabiri cy'irushanwa rya Basketball Africa League, imikino izabera i Kigali mu Rwanda ndetse na final. Mukanya turagaruka tubagezaho uko igice cya mbere cyagenze, ariko reka dufate utuzi hanyuma tugaruke tubagezaho uko byari byifashe mu gice cya mbere n'ibyo dukeneye kwitega mu gice cya kabiri.
It's my failures, but I know I'll get there. Next game, yeah, but I'm a different player. Swim with the sharks, but I stay underwater. Maybe it's my snare, debajo mea.
I gotta prove it, yeah, my life's a movie, yeah. They try to break me, but I'm never losing, yeah. Yeah, I'm paving my way, problems sideways. I'm blowing now. Hey,
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC, gahunda idasanzwe y'Ijwi rya Amerika aho tubagezaho imikino ya Basketball Africa League, imikino irimo kubera i Dakar mu gihugu cya Senegal mu itsinda rya mbere, itsinda ryiswe Sahara. Itsinda rya kabiri rizakinira i Cairo, rikaba ryariswe itsinda rya Nil. Iyo mikino ikazatangira ku itariki ya 9, hanyuma amakipe ane ya mbere akazakomereza i Kigali muri playoffs cyangwa se kimwe cya kabiri, ari naho hazakinwa umukino wa nyuma. Mu kubagezaho uyu mukino, ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude, ni iki wavuga kuri iki gice cya mbere kirangiye, dore ko amakipe arangiye nako yombi anganya amanota 42 kuri 42?
Nibyo koko Edi, twavuga ko muri iki gice cya mbere kirangiye, muri izi karita ebyiri zirangiye, twavuga ko aya makipe gufasha umunzani, kwa kundi umuntu ayafata umunzani ku ruhande rumwe agashyiraho imyaka agashyiraho amabuye kugeza ubwo biza kuringanira, twavuga ko n'ubundi aya makipe abiri yaringaniye, haba mu mbaraga haba no mu mikinire, kuko amanota ukuntu yagendaga yinjiramo umufuririzo cyangwa se umusubirizo babonaga ko ikipe iva kuri paniye yindi indi nayo igahita ijya ku yindi bigaragara ko ari amakipe anganya ingufu ikindi rero no ku ruhande rwa Slack cyangwa se Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea abakinnyi bayo nk'uko nyine basanzwe n'ubundi n'umukino bamaze gukina n'ubundi bagiye bagaragaza imbaraga zabo nta bari ni Marcus Christopher ndetse na Christopher Obepa abangabo ni abakinnyi ubundi basanzwe bagenderwaho ariko tutibagiwe n'uriya mukinnyi Deni Anthony Miller nawe ni umukinnyi inyuma abakina umukinnyi w'organiza ni umukinnyi utanga amapase yizewe n'umukinnyi ufite amacenga aba rero bakinnyi twavuga ko abakinnyi batatu ariko ikipe yagiye yubakiraho hanyuma ariko no ku ruhande rwa Red Bull Club twavuga ko twavuga ko kino gice cya mbere kirangiye Adonis Fira nawe yafashe responsabilite ze nk'umumeneri aravuga ati yewe kuyobora umukino uburyo ari umukino twavuga ko ndashidikanywaho hanyuma rero radiyo ndizeye ari imipira ya kure ari imipira ya kwinjiramo yagiye abona yarakenewe ngira ngo yabaye umukinnyi ngenderwaho muri ino karita muri izi karita ebyiri zirangiye undi mukinnyi twavuga wigaragaje ni Anthony Walker nawe yigaragaje cyane cyane offensivement cyangwa se mu gutsinda ariko n'amarobo defensif yagiye ayakora undi mukinnyi twavuga ko nawe akazi yanasabwaga bitewe bigendeye no ku gihagararo cye ni Pichu Manga yagiye agaragara haba mu buryo bw'offensive cyangwa se uburyo uburyo bwo gusatira ndetse n'uburyo bwo kugarira aha rero umuntu yavuga ko wenda Cleveland Joseph Thomas niwe utagaragaye cyane mu buryo kuko yari yigaragaje umukino ubanza wabona na esipale yari yagaragaye ku manota reg ihagarariye u Rwanda yatsinze hatuma kuri niwe yatsinze wenyine ariko kugira ngo uyu munsi byabaye nk'ibihindukaho gatoya ariko kugira ngo icyatumye n'uyu mutoza avuga ati nubwo utari gutsinda ariko ikize ndacyakigufitiye ni uburyo uyu mukinnyi yigaruriya ikipe adiveriseri ikamutinya ni ngombwa kumugumisha mu kibuga nubwo wenda ataba ari gutsinda amanota ashobora gukora organization agatsinda abandi icyo rero umutoza asabwa ni ukumuganiriza akavuga ati ibintu bigeze mu mahina ibintu bigeze aho umwana rero nyina ntiyumve ni wowe twizeye nk'uko waturokoye mu kintu ubanza n'ubu niwe ugomba kuturokora ngira ngo rero ni uruhare cyangwa se ni inshingano z'umutoza Park kuba yavuga ati ikipe niyo kwitonderwa kuba mwagenze imbere kinini ikagera ubwo nayo ibiganzura nayo ni ngombwa ko muhozaho mbese ariyo twavuga ko uyu mukino twarebye n'umukino urekilibre twizera ko no mu yindi minota ya karita ebyiri zisigaye edi kongera kureba umukino unogeye ijisho nk'uko tubonye mu kanya.
Urakoze cyane Jean Claude hano muri studio z'Ijwi rya Amerika muri studio ya karindwi ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye Dieudonné Cyubahiro dukorana umunsi ku munsi. Uyu munsi Dieudonné yaje yambaye umupira w'ikipe Amavubi wanditseho u Rwanda inyuma akurikiranira hafi umukino wa basketball. Dieudonné Cyubahiro ikaze kuri mikro z'Ijwi rya Amerika muri aka kanya turimo kugeza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika uyu mukino wa Reg na Slack.
Urakoze cyane Edi kunyakira muri aka kanya turiho tugeza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika umukino uriho ubera mu gihugu cya Senegal hagati y'ikipe y'u Rwanda Reg na Slack.
Hanyuma mugenzi wanjye Jean Claude yaravuze ko uyu mukino urebye impande zombi urasa nkaho ungana amakipe yose yagerageje gutsinda ku buryo nageze mu gice cya mbere anganya amanota 42 kuri 42. Wemeranya na Jean Claude Munyandenda kuri wowe urabona ari iki abatoza ku mpande zombi bagomba gukora kugira ngo amakipe yabo abe yatsindira umukino?
Urebye Jean Claude yabivuze neza uko yabivuze niko bimeze rwose kuko urebye nk'amanota yatsinzwe arangana amakipe yose imwe ifite 42 indi ikagira 42 ku bitego byatsindiwe hagati mu kibuga ikipe ya Rege ifite 48 naho ikipe ya Slack ikagira 47 noneho ku bitego bitsindwa iyo bahaye umuntu ikipe ya Rege yari ifite 9 ibyo bita assists ikipe ya Sla ikagira 10 urumva ko zigenda zegerana cyane noneho kurya bibi imipira yo mugenzi wawe ufite ukawumwibuka genda ugatsinda ikipe ya Reg ya yakoze Steel enye n'indi kora enye ndazo urumva ko zingana noneho guteramo bitatu ikipe ya Reg yagerageje inshuro 12 ibasha gutsindamo inshuro 3 gusa ikipe ya Slack yashoboye kugerageza inshuro 9 ibasha gutsindamo enye nkaba mbona rero umukino nkuko Claude yabivuze usa nkaho rwose uri mu kigero kimwe gusa ugeranyije n'ubushize urabona ko ibitego byo batsindiye kure bisa nkaho byarumbye gatoya ikindi nabonye muri umukino nuko umukinnyi wa w'ikipe ya Reg uri ya musore w'ibigango nkuko Claude yavugaga Kampuyu Manga Pichu uyu munsi yagerageje gukina neza nubwo byaje kumuviramo kuba yagira amakosa menshi akaba yavamo ariko yagerageje rwose gukina neza ugeranyije n'umukino twabonye ku cyumweru
yakinye neza n'umutoza yamuhaye iminota myinshi cyane ku buryo amaze gukina iminota hafi 16 ariko nanone muri iyo 16 yayikozemo amakosa ku buryo umutoza yafashe icyemezo cyo kuba yamwicaza kugira ngo amakosa adakomeza kuba menshi ku buryo yanakurwa mu kibuga muri aka kanya uribaza ko umutoza arimo kubwira iki abakinnyi
umutoza ndumva arimo asa nkaho basubiramo uko byagenze akabwira buri muntu ku ruhande rwe aho ingufu zitabaye nyinshi aho bitagenze neza ku buryo nitwatangira igice cya kabiri bari buze kugenda bikosora bagerageza gushyira mu bikorwa ibyo coach ababwiye kuko ntabwo biba byoroshye kugira ngo ukine urebe nari ikibazo ikibazo biba ngombwa niyo mpamvu ubona bagira batya bagafata ibyo bitatamo kugira ngo abashe kubabwira batangaha rwose ibintu bimeze neza ngaha ibintu bimeze neza umva rero buriya yababwiye uburyo icyo bagomba guhindura nko kugerageza gutera imipira batereye kure ibyo bintu byabuze nibyo mu cyongereza bita rebound rebound ni kurya utera umupira wawusha ukawufata kugira ngo undi wo mu ikipe yinda ufate icyo kintu nacyo nabonye kitagaragaye cyane bayiteraga bayihusha ikipe bariho batsindana nayo ikabira yifasha kugira ngo barwane no kugira ngo bayifate no batsinde icyo kintu cyabuze nkaba nkeka ko coach yaba yagerageje kubaganiriza kuri icyo kintu ngo wende igice cya kabiri nikigera babashe kugira kuba babyaza umusaruro za rebound bari busha bari bunguze kubasaba
kuri ikipe ya Reg urebye umukinnyi Cleveland Joseph Thomas ni umukinnyi wigaragaje mu mukino wa mbere wari ukomeye cyane n'ikipe ya Esale yo mu gihugu cya Maroc kugeza kuri uyu munota panisa nkaho yamwihishe wibaza ko hari icyo umutoza ari bukore kugira ngo amugarurire icyo cyizere cyangwa se uburyo arimo kumukinisha ntabwo birimo kumuha amahirwe yo kuba yatsinda amanota
muri basikete burya hari igihe biterwa n'ikipe mwahuye hari igihe biterwa n'ikipe mwahuye noneho n'umuntu ibyo bavuga ngo the one who is guarding uriho akuri iruhande kugira ngo utabasha gutsinda uwo muhanganye icyo gihe hari igihe uwo bahanganye ashobora kuba atamuha amahirwe yo kwisanzura ngo abe yabasha gutsinda
iyo bakunze kwita mismatch
icyo gihe rero umutoza icyo akora arabahinduranya ariko iyo abahinduranye biterwa n'umukinnyi wari hari umukinnyi uba ashobora gukina mu myanya itandukanye bitewe n'aho bamushyize nimba afite ahantu asanzwe akina akaba nibamuhindura atari buze kubasha kwisanzura ngo abe yatsinda icyo kiraba ikindi kibazo nanone
hanyuma Jean Claude Munyandinda umukanya umukino uraba wongeye gutangira ariko turibuka mu mukino wa mbere umukinnyi Jean-Jacques Nshobozwa byose n'umukiza Wilson ni umukinnyi ikipe ya Reg yagendeho cyane mu gice cya kabiri cy'umukino wibaza ko ariko umutoza ari bubigenze muri uyu mukino undi mukinnyi tutarabona cyane ni Olivier nkuko wari ubivuze utsinda cyane amanota 3 kandi gutsindira kure ni bimwe mu bibazo turimo kubona bitarimo gukosoka muri uyu mukino wibaza ko kuri aho bakinnyi bombi hari amahirwe ko bari bubone iminota myinshi muri uyu mukino
nibyo koko ngira ngo nawe bitarishira ura mukini Jean-Jacques w'isoshozwa byose n'umukiza yagiye masimbuye ndetse yigaragaza neza muri karta zisoza ahangaha ntekereza ko nabyo ibyo bigiye kuba ntekereza ko umutoza agiye kumukiramo ndetse kumukiramo akaba akina ari yakwarahe cyangwa se asa nk'uwegeranye na Abeni kuko karite zabo ziruzuzanya umwe ashobora gukina ari
turakumva mukanya amakipe arabagarutse mu kibuga kugira ngo mugenzi wacu Cyubahiro tumureke akomeze akazi ku ruhande rwa technique. Cyubahiro, hari icyo urabona aya makipe aza biza kurangira bigenze gute? Nihe urimo guha amahirwe cyane?
Biragoye iki kibazo yibaye wari bukimbaze, wenda sigaye akato ya nyuma aho ngaho nashobora kuba nagira icyo ngusubiza, ariko uko umukino uhagaze ubu amakipe rwose buri kipe nayo amahirwe yo kuba yatsinda umukino, ariko reka turebe ibyo abatoza bari buze kuba baganiye nabo nyuma, wenda turi buze kubona impinduka, ariko kugeza ubu rwose biragaragara ko amakipe asa nkaho areshye angana.
Urakoze cyane Diodone Cyubahiro, uvuze nk'umusportifu kandi nk'umunyamakuru ntushatse kwiharubanda igihe umukino waza kurangira ikipe wavuze idatsinze. Iyi mwumva rero ni Radio Ijwi rya Amerika. Jean Claude Munyandinda, karate ya gatatu iratangiye i Dakar muri Senegal.
Karte ya gatatu rero ikaba itangiye ngo Gaston ereje Cleveland kwinjiramo biranje biramwangiye ngira ngo uyu munsi usa nawe utamusekeye kugeza ubu ngubu barizamukiye koko Crawford Christopher nawe ariko defense irakora neza ku mpande zombi, usanga nta mukinnyi ku mpande zombi uhumarana akanya ashaka kwinjiramo agatambira ukuta rwa Musanze Ben Miller ahereje mugenzi we yarageje kuna biramwangiye bifatiye na Pichu Manga fashaza kisozoro yose mutiza pande kwa Gaston Dasuchenga ati mereze nde Gaston ukufite Gaston ngoni nauri ndaisawati habayo ikosa umupira akaba yawugendanye no kutinda na byonyine twibuka kwa 42 komande zombi Uwe musore Pichu Manga, musore igihagararo w'ikipe ya Lake Basketball Club, ku myaka ye 33, ni umugabo w'igisore bigaragara ko rwose ari mu basore bari muri iri rushanwa. Rero bamusubije kwicara uyu mukinnyi, nuko kugeza byanze bikunze nk'uko Edi wari wabivuze, ni ukumurondereza kugira ngo amakosa atamwuzurira. 42 ku mpande zombi ntibarizamuke Mila w'ikipe ya Slack ikosa akoreho na Gaston nawe amakosa ari kuzamuka, ariko amakosa rimwe na rimwe hari igihe aba afite akamaro. Ngo umukinnyi Ben Mila uhawe Lance Franc, ngira ngo uyu nawe ni mu bakinnyi ngenderwaho bita Slack. Lance Franc rero ya mbere bamuhaye ku ikosa yakoreweho ntabwo imusekeye, ntabwo umusekeye rero ngo arebe ko yagerageza amahirwe. Lance Franc ya kabiri agiye guhabwa turebe ko niba yabyaza umusaruro. Nguwo Ben Mira neza cyane, 43 ya Slash kuri 42 ya Rege.
Iminota ni 8 n'amasegonda 46 isigaye kugira ngo karita ya gatatu ibirangiye. Aragerageje hari yansho Adonis ariko biranga, umupira ukabufashwe na Marcus Crawford wa Slack, ayahaye numero 11 Anthony Miller aragerageje ariko biranga. Ikosa rikorewe Dan Miller. Kosa rikorewe Jen Miller, kabagiye kubaho Lance. Ikosa ryakozwe na Adonis Filler, numero 00 w'ikipe ya Rega, amanota ni 43. Aragiye numero 4 Christopher, Christopher Auhaye, Anthony Miller. Anthony Miller kwa Crawford. Crawford agerageza birire kada ufashwe na Cleveland wa Reg. Arazamutse neza cyane. Adonis kurinde kuri Cleveland atature kada biranze. Araufashe Walker ariko biramunaniye. Mpira hariya kwa Christopher abirire kada nanone biranze. Ikosa rikorewe Jawachi Nziko, uyu umunyanigeria w'imyaka 24, muremure cyane, metero ebyiri na santimetero esheshatu, akaba agiye gukora izo lance ebyiri nyuma y'ikosa
ya bigaragare ko aya makosa ya Donato ashobora kugira ingaruka zikomeye ku ikipe ya Reg Basketball, kuko biragaragara ko uko abakinnyi ba Slack bazamuka iyo batarebye mu nkangara bakorerwaho ikosa. Reka rero twizere ko wenda bagerageza kugabanya aya makosa, ko aya ngaya ashobora kubakoraho byanze bikunze. Ngo rero Cleveland wakuzamenera, Cleveland cyenda mutira bati abayo icyo bita reprise ya ufashara ugunda rongera ufata arongera ugunda niko kukamata kabiri. Rero ni ikosa muri basketball, ni ikosa reprise, ni ikosa ritihanganirwa. Bigaragara ko ntabwo ari mu bihe bye niko navuga ko atari mu bihe by'umusore wahetse ikipe ku nshuro ya mbere bakina n'ikipe ya Esale. Ubu ngubu rero mu kibuga arakina, ariko n'amakosa ya hato na hato ndetse n'umusaruro bikagaragara ko atari kuwutanga kugeza ubu. Bande kwa Adonis ashinze Cleveland ucenze yinjiyemo. Cleveland bande kwa Shaka agerageza atatu aramwangiye. Shaka nawe atatu uyu munsi ntabwo yamubereye neza, ngo yaragerageje Anthony Walker n'ubundi yari icyo ufite agerageje atatu ya kure meza cyane, mirongo ine na atanu kuri mirongo ine na atandatu. Bigaragare ko amakipe arimo arasunikana kinyuranye kino tari mwedi. Bigaragare ko aya makipe kugeza ubu aracyatezanya, aracyanganya ingufu.
Amakipe aracyanganya ingufu ni mbiri nk'uko ukunda kubivuga, mu gihe asigaye iminota itandatu n'amasegonda mirongo ine. Ikosa rikorewe uyu mukinnyi Jawat Joseph Nziko, umunyanigeria ukinira ikipe ya Slack. Rimwe rya mbere rikaba rigiyemo 47 kuri 45. Ikipe irimo gukina umukino wayo wa gatatu. Benshi bakabaye bibaza ko ushobora kuba ifite umunaniro ugereranije n'ikipe ya Reg irimo gukina umukino wayo wa kabiri. Amanota 48 kuri 45. Adonis Filler numero 0 wa Reg. Adonis Filler awayende Cleveland agerageje atatu meza cyane. 48 kuri 48. Amanota ya mbere atsinzwe n'uyu mukinnyi Cleveland kuva uyu mukino watangira. Andabiri
akabyinjiyemo neza, rero akaba ngira ngo nicyo cyiza cy'uyu mukino ushobora kurangaraho gatoya ikipe wasigaga ikaba ari gusiga, ni ukuvuga ngo uwo wahigaga ahubwo akaba ariwo guhiga. Ibi rero nibyo turi kubona muri aka kanya ku ruhande rw'ikipe ya Reg Basketball Club igize amanota 50 kuri 48 ya Slack. Bigaragara ko yisubije intebe y'ubuyobozi, ariko ntibimaze kabiri nabyo kubera ko ngo Marco Christopher utsindiye atatu Slack 51 ya Slack, Reg nayo 52. Byiza cyane Adonis nawe udasanzwe icyuho aravuga ati ntabwo musuge imbere ntitwabyemera. 52 Reg kuri 51 Slack.
52 kuri 51 aragerageje hariya. Adonis Auhaye Cleveland arazamutse ashizemo abiri meza cyane. 58 kuri 51. Ikipe ya Reg isa nkaho irimo kwisubiraho. Jean Claude Munyaninde, umuntu yakwibaza ikipe igerageje kwihutisha umukino, nibaza ko hari byinshi yabona. 53 kuri 58 ikipe ya Slack nayo ikaba ibonye andi manota abiri atsinzwe na Christopher Obekpa, Adonis numero 0, Adonis minota 4 agerageje atatu rekada mpira ukaba wifatiwe na Joseph Nzikola uhaye Crawford kuri Christopher kabashize mabiri meza cyane 55 kuri 58 minota 4 isigaye
minota 4 isigaye rero 55 ya slage kuri 58 ya reg reg nayo itarabugiza muri ya nyuma ngo ari za mukiye shobo rwa rushatse ariko ntabwo amuhiriye ari za mukiye nziko zikorohereje Gain Miller zikora bamusubije umupira uba ugiye hanze bati usohoye hanze na ni Anthony Walker ni usohoye hanze agiye kubaho no gusimbura ngira ngo nikosa yakoreye nziko amufashe ukuboko yari agiye gutera ariko bati Samor isabwe n'ikipe y'igihugu ntabwo ari ikipe y'igihugu mubwo bari n'ikipe ya reg ahubwo ihagarariye u Rwanda muri irushanwa rya bar aho itsinda Sahara ari gukina muri Senegal iyo Samor rero ibaye mu gihe habura iminota 4 yonyine kugira ngo karitan ya gatatu nayo yirenge Black 55 kuri 58 edi yahuguti birasaba kwihutisha umukino nibyo koko abakinnyi nk'aba ngaba bisaba iyo utihutisha umukino bituma n'uwo muhanganye yiyoruganiza ku buryo kumumeneramo biba bisabwa kukorohera ngira ngo ariko kugeza ubu n'umukino mwiza mukino urekiribure kugeza ubu ngubu ikituza gutsinda hano usibye no kuba nyine iba yabikoreye ariko biranayihesha icyizere twavuga ko gisa nk'aho kiba gihagije cy'uko nibura ishobora kuzaboneka mu makipe ane tubibutsa ko nyine amakipe ane muri aya ngaya atandatu azaba atsindiye gukomeza muri playoff izatangira muri kimwe cya kane kirangiza ubwo ari amakipe 8 ni ukuvuga ngo amakipe ane azazamukira hano muri Sahara amakipe ane azazamukira muri Sahara n'andi azazamukira muri ni ukuvuga ngo ane ku mpande zombi na makipe 8 andi ane rero akitahira abiri muri Sahara n'andi abiri yo muri amakipe abiri atazashobora kuba yakwikarishya muri atandatu nyine birumvikana ubwo abiri azasigara azabasigaye ku rugo muri Kigali Arena rero akazahurira amakipe 8 nayo azahita akocorana mu buryo bita nokawuti ikipe enye zatsinze zigahita zihurira muri kimwe cya kabiri kirangiza noneho kuri 28 hakazaba finali ariko hagati aho hazaba habaye n'umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ni ukuvuga ngo rero ibirori by'imikino imikino 8 n'imikino 8 izakinirwa i Kigali imikino ya playoff guhera muri kimwe cya kane mu gihe nyine imikino imibera hano muri Senegal ndakita muri Senegal hano muri Senegal ni uko nyine ariho imikino iri mu kubera ni imikino 15 iri 15 ikazabera muri Nil indi 8 isigaye ikazaba ari ya playoff nyine no kumenyeza atwara igikombe ikazabera i Kigali yose hamwe ikazaba ari 38 ngiyo rero Slack iboneye inota rindi rya kwikosa ryari rimaze gukorwa rikorewe kuri Nzikor akaba yahawe rasefa ebyiri amanota rero 57 zose azijijemo neza 57 Slack 58 ya reg ni ukwitonda reg kubera yuko atatu buriya aba ari menshi ikintu cyagakozwe byihuse ni uko wasiga atatu nyine nawe ugahita ukuramo icyo kinyuranyo bikaba ibyo wagigirira inyuma ngo rero arinjiye wa mukinnyi w'umwana twavuga ko ari ejo hazaza heza icyizere cya basketball yo muri Senegal kuko n'umunyasenegal nubwo ari gukina ikipe ya Slack yazamutse mu rwego rwa elevate player n'uyu rero Serigne Kalimba imyaka 18 akaba yinjiyemo ngo Mila ugerageje atatu ariko waramuziriye Axel Poyo barabandagaye abakinnyi babiri barabandagaye baragonganye bose bisanga ku isati hasi turebe icyo umusifuzi yemeza ikosa rikozwe nande hagati ariko umutoza Zeliko Zetevic umunyaserbia utoza Slack nawe akavuga ati nimusubira inyuma urugamba ni Burundi nguwo Cleveland Thomas ucenga bamurimo ariko nawe ntawurekura bande kwa Adonis Adonis Chenga amacenga menshi ariko bitaba kureka umupira kuko bitaba ibyo usanga ikipe yiorganije uwo nshobozwa igerageze kure ariko bigaragaye ko nta ekilibre yari afite bati hari ikosa akoreweho Shobozwa byose n'umutiza Jean-Jacques Wilson akorewe ikosa bitumye adandabira na ekilibre mu amanota yose yashakaga ntayagezeho ariko nibura abonyemo lance turebe ko nibura agenda agabanya nka kumwe bajya bavuga bati ukorora acira aba agabanya hidi ngo rero lance ya mbere arayinjije 55 yari iri 57 yaslas turebe niba lance ikurikiraho nayo ayinjiza bigaragare ko batitereye icyizere bakina ikipe irakinika 55 ikipe ya red ikinyuranyo kino tarimwe ryonyine ibintu biracyashoboka turebe ko nariya naryo ryinjira turebe ko ryinjira ririnjiye rero 57 ya reg kuri 56 mubabarire 56 ya reg kuri 58 ya slas kino tarimwe ryonyine ry'ikinyuranyo bigaragara ko byose bigishoboka edi
byose biracyashoboka aragiye nshobozwa wihuta cyane awuhaye nde awuhaye poyo mpoyo aragerageje atatu ariko wapi wa mwana mutoya cyane Torine akorewe ikosa rikozwe na Jean-Jacques Nshobozwa byose n'umukiza Wilson izina rirerire cyane ndibaza uko rigaragara kuri pasiporo ye cyangwa se ibindi byangombwa akoresha
izina rirerire cyane twarigiranye n'aya mazina twagiye duhura nayo umwaka uwize mu ikipe ya Gendarmerie Nationale Basketball Club edi urabyibuka neza ariko abakinnyi barebare mu mazina Shobozwa rero kugira ngo tubyoroshye turi bujya tukishobozwa buriya na kaje iri buriya ngira ngo kaje ababizi neza nta kaje ni uburyo bwo kugira ngo rivugike neza nawe rigufiya ubundi izina rye ni kaje guhakwa ariko kavuga ati twivugire kaje kugira ngo tubyoroshye Shobozwa byose n'umukizo nawe ati reka twivugira Shobozwa kugira ngo tubyoroshye amanota 57 rero ku mpande zombi amakipe anganya umukino mbese urimo guhangana umukino urimo ku uri ku buhanga bw'ibyuma nawe rero ususurutsa abantu nguwo nawe umwari ndabona umwari uri umudj uvuga ati uyu munsi si ugukina gusa ahubwo ndabahata n'umuziki mwiza ngo abanyarwandakazi rero na vuvuzera bavuga bati regi songa mbere nicyo wifuriza regi bavuga bati feri ya mbere nibura muri kimwe cya kabiri kirangiza nk'uko uwo musanzwe muhanganye mu gihugu uwo nta wundi ni Patriot Basketball Club ajya yabigenjeje ubushize ubwo yinjiraga muri bare ku nshuro yayo ya mbere ese bizashoboka mu gutegereza imikino iracyahari rege isigaje gukina imikino itatu kugira ngo iyi gahunda yayo yo muri itsinda rya Sahara ibe itunga irangiye ngo arigendeye Cleveland byiza cyane Cleveland Thomas ngira ngo noneho yakangutse yatangiye gukora ibyo asabwa 59 ya rege yongeye kujya imbere ariko Marcus Christopher nawe ugerageje guterera kure biramwangiye arizamukiye Cleveland nubwo mukoreye ikosa bati umusifuzi ariko ati aho ngaho ni ugupezanya kw'ingufu ntako ntacyabaye ngo Cleveland woherejwe na Shobozwa kukwandi kwa Axel Boyo bati habayeho ikosa akorewe na Dane Miller umusore w'ubwanwa bwinshi niyo mpamvu twari twamwise kiroso muri basketball ni ibintu bisanzwe usanga abantu batereka ubwanwa ariko edi rwema ngira ngo ibintu byo gutereka ubwanwa hari umuntu wambwiye ko burya ngo icyaka uterwa n'ubwanwa ngo burya ngo kiba ari injyana muntu barizamukiye ku ruhande rwa aragerageje atatu Gaston nk'ibisanzwe ariko ntabwo ari Gaston Mpoyo Axel Mpoyo yaragerageje atatu ariko aramwangiye arizamukiye Serin Sariumbai uwo ni wa mukinnyi amanota abiri meza cyane nguwo ni Christopher Eoche uruhare rwa Slat 59-59 makipe ari kurindana niko twabita Cleveland igerageza guterera kure ariko biranze Robo nawe yaragerageje Robo Axel nawe biranze ariko regira cyawufite Adonis warushatse bamukoreye ikosa baramupfundikiye ikosa riba rikenewe uwo Kajeri nawe wajemo umusore bigaragara ko amaboko yakoze amaboko nimero 13 warege kaje guhakwa Elia cyangwa se kaje 59-59 amakipe anganya ese biraza kurangira gute aya matsiko iyi suspense bikenewe buriya iyo aya makipe arusha yirusha indi buriya edi hari igihe uvuga uti kaje guhakwa Elia rero ushyizemo lance ya mbere 60 yarege iyo makino ayo mvuga niyo makipe nka Muratiri iyo akenshi yakinnye ubusanga ikirabikinero kinini abakurikirana baryoherwe kubera ko bavuga bati n'ubundi ikipe umukino yawurangije 61 rero yarege kuri ino lance yindi ya kabiri yinjijwe na kaje ikosa yari yakoreweho nguwo arazamutse nzikoro ku ruhande rw'ikipe kwanziko kwa mugenzi we Christopher arashaka guhereza mugenzi we numero kabiri ni Christopher Marcos ujyanye guterera kure byiza cyane 50-62 na biri ku ruhande rwa Slav
61-61
ku mpande zombi yegi
61 ku mpande zombi amasegonda ni 50 asigaye aragerageje shobozwa ariko rekada hari ikibazo gikomeye cyane hariya mu bijyanye na rebounds kuko usanga ikipe ya Reg rwose ibijyanye na rebounds byanze uyu munsi usanga imipira uko izamutse je muri panier bibananira kugira ngo babe bashobora kuyigarurira shobozwa poyo hariya aho hai Cleveland wa Reg arazamutse aho haende kajere kada baramupfundikiye mpira ufitwe na Obekpa arazamutse ikosa rikozwe na wa mwana w'umukinyi twavugaga utarabona amahirwe yo gukina uyu akaba yarakuwe muri Academy ya NBA Joy Igodova n'umunya Nigeria ukinira ikipe ya Reg Lansaria ya mbere itsinzwe na Zikol 62-61 Zikol zombi zigiyemo neza 63-61 amasegonda ni 10 gusa asigaye 8 aragiye shobozwa waende Cleveland amasegonda ari hafi kumurangira na cize mabiri ya tatu meza cyane.
Cyiza cyane rwose agiye gutuma ikipe ijya kuruhuka binjira muri karita yindi bari hejuru, morale hejuru. Cleveland buriya ntabwo bajya bavuga ati umukinnyi w'umuhanga ntabwo ajya yiburira nawe rero ntabwo ajya buri imigozi imuhambira. Amanota y'ingirakamaro navuga ko ari amanota atatu y'ingirakamaro atumye binjira muri karita ya nyuma ikipe iri hejuru kuri morale rero bifite ikintu kinini bivuze cyane nk'iyo rero umuntu Grand Joueur niwe ubona aha ngaha yigaragariza Grand Joueur no mu bikomeye no mu marina arigaragaza 68 yo yarege kuri 63 ya Slav ikinyuranyo kino atarimo ariko ibifite byinshi bisobanuye mu bijyanye na morale kuko iri hejuru ntekereza ko iyo baza kujya kwinjira muri karitsiye kandi ikipe ya Slav ikiri hejuru byari kuba iruhande rwa Rege byari kuba ari amakuru atari meza ngira ngo rero sisitemu cyangwa se amakipe aracyari yose muri aka gace kanyuma kagiye kuza muri minota icumi isigaye twavuga ko iminota icumi idishiye byinshi edi
yego iminota icumi isigaye niyo iza kuduha ishusho yuko iri tsinda riza kuba rihagaze cyane cyane ko amakipe cyane azakomeza muri kimwe cya kane azatangira kugenda agaragara buhoro buhoro uyu mukinyi rero Cleveland arasa nkaho arimo kugaruka mu mukino Jesu amaze gutsinda amanota icumi mu ikipe ya reg kugeza kuri uyu munota Dieudonné Ndayisaba ndizeye ni ufite amanota menshi 13 yose mu gihe ku ruhande rwa Slaka Munyanigeria Jawat Joseph Nzikol niwe ufite amanota menshi kuri 17 yose akurikiwe na Marcus Christopher Crawford ufite 15 mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa rwa Reg Jean-Jacques Nshobozwa Jose n'umukiza ni ufite amanota akurikira aya Dieudonné Ndayisaba nako baranganya bose ni 13 kuri 13 Rashad Walker akaza n'amanota 11 kugeza ubu rero muri ikipe ya Reg Jean-Claude Munyandinda nta mukinyi urigaragaza usa nkaho wasize abandi mu bijyanye no gutsinda amanota.
Twavuga ko nta muntu wagerageje gutanga ikinyuranyo cyangwa kumwitangirizwa ku bandi, babaye nk'aho basaranganyije imbaraga. Gusa nabyo ku ruhande rwabyo biba ari byiza, ariko nanone birasaba ngo nibura buri wese impuzandengo y'amanota ari gutsinda ayo yazamuka, kubera yuko nibakomeje kugenda barindana gutya hatabonekamo umuntu umwe ugaragaza ngo abe ari we mbese uhetse ikipe, bishobora kurangira nyine ikipe ya Sirake ikomeje kubashyuhana kugeza n'ubu navuga ko yabashyuhanye, kuko iravuga iti natwe dudasinzi umukino turaba twishyize mu kaga. Aha rero birasaba rwa ruhare cyangwa kwa kuboko kw'abatoza ku mpande zombi. Hanyuma ku ruhande rumwe nyine Robert John Park umunyamerika utoza Regiwe akazi kamutegereje arakumva, arakumva kurusha n'abandi bose n'abanyarwanda bose, kuko niwe bahaye icyo cyizere kugira ngo atoze iyi kipe. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ikipe ya Slaka ikomeje kuzamuka, Nzikor ahubwo ni Christopher wari ugerageje gushyiramo abiri ariko ntibikunze, amanota aracyari 60 yinjiyemo ahubwo 65 ya Slaka kuri 67 yareka imaze kwinjiza mu kanya biturutse ku mukinnyi Axel Mpoyo winjiyemo asimbura, ariko nawe bigaragara ko ari kwigaragaza neza ngo shobozwa byose n'umukiza igereyemo byiza cyane umupira rekipe bari bamwatatse mu gateke akora ku kimenyetso cy'umusaraba avuga ati Mana ngendana nanjye, umukinnyi w'umuhanga mu by'ukuri. Umupira awurekipe bira bita stiri mu rurimi rw'icyongereza, arawuzamukana agenda acenga yoga nk'inyoga ruzi, yigereramo rero ahita yinagiramo nta muntu wese cy'ugazi. Gusa nyine ikosa ku ruhande rwa Slack kugeza ubu ariko amanota 39 ya Reg 35 ya Slack bakomereze rero muri uwo mujyo. Ikosa rero rikorewe ku ruhande rw'ikipe barimo berekana mu kanya ikosa ku ruhande rwa Slack, ariko bati nguwo Senin igerageje atatu ya kure amanota ari kuba afite agaciro karekare, ariko barizamuke ku ruhande rw'u Rwanda. Gaston uwo nindize Dieudonné ugicenga aranyura hehe, aracyasakigira yayibuze, arashaka nde? Bati hari ikosa ribaye, bati ni marisha wawendanye yaryohewe cyane mupira yawutindanye. Ni hari umugani bajya baca bati hari umukobwa wagendaga neza, bavuga bati aragenda atambuka neza intambuko nziza, bamushima intambuko nawe arakomeza aragenda arenga iwabo. Dieudonné rero nawe nibyo bimubayeho ahita agenda marisha rero nayo ntorerabure nyine muri basketball. Bati ni ikosa rero umutoza ku ruhande rwa Slack Veliko Zekevic munyaserbia tari kubyumva ati tamoro ajyabaye tamoro rero bigaragara ko awe ni tamoro cyangwa se kagahe ko kwikebuka cyangwa se agahwemo ko kwikebuka. Abashinzwe gutunganya ikibuga nabo bati rakete cyangwa se bya bitambaro byumisha ikibuga cyangwa se bituma kunyerera bitashoboka, kubera nyine n'ibyo by'abakinnyi biba biri kuri tapi bagenda babihanagura bavuga bati hatagira umukinnyi unyerera akavuna imbavu. Ikipe kugeza ubu rero ikipe ya Reg ihagaze neza kugeza ubu ngubu, twavuga ko birangiriye hano ariko ibyo nyine ni bya byifuzo by'abanyarwanda cyangwa se abafana ba Rege bavuga ati bo birangiriye hano ariko ibijya bibaho namwe ntamvura yagwa hano uko bigaragaye nta kindi kiza kitezwe ariko iyo uri imbere ni ukuvuga ngo amahirwe aba ari ayawe mu maboko yawe iyo uri imbere buri gihe nyine ubwo niwo uramutswa amahirwe ashobora gukurikiraho 69 ya Rege Basketball Club kuri 65 ya Slas mu gihe karita cyari yose iminota 8 n'amasegonda 9 ngawo rero nguwo mufana ukomeye ku ruhande rwa Rege ubwo bamwita Maxime arazwi cyane arimo arabyina azunguza umubyimba avuga ati Rege mukine neza ariko nyine yorohewe na Slack nayo ngo mukinnyi waho uri kwa mujiniro twababwiye Serin Saliu ereje mugenzi we Christopher Marcus ereje mugenzi we ngo avuye mu rubuga agaruka inyuma ni Christopher wundi umunyanigeria a Christopher Marcus ryageze atatu aramwangiye Robo kuri Robo bahari nicyo kiza cyabo presence yabo kuri Robo nyine nubwo bitabakundiye ari za mutiye Cleveland Thomas ati nyituze kwande kwa nshobozwa kora amajeste atangaje abantu arakora jeste azamuye ikiganza abantu bakagira ngo wenda ariko sarya ariko ntaryo ni bwa buhanga na makeri ari igendeye gerageza neza cyane umukinnyi w'umuhanga biramwangiye ariko urebye uburyo yari abashukishije yarati ari aleze cyangwa se nta kibazo afite ariko nyine biramwangiye umupira widunda kuri hano uri komereza niyo lake niyo izamuke muri 12 Selin Nyembaye niwe ukiwufite Selin Nyembaye kwande kwa Christopher Marcus hereje mugenzi we
Christopher Marcus yaragerageje ariko hariya Anton Rashid Walker arawufata awuhaye ndizeye awuhaye kwa Rashid meza cyane hariya ariko reka da baramupfundikiye uyu mpoyo wari ugerageje gukubita dunk ariko asanga abakinnyi ba Slack bahagaze neza ntibamukundira Marcus Crawford yaragerageje abiri meza cyane 67 kuri 69 iminota ni 6 n'amasegonda isigaye i Dakar mu gihugu cya Senegal Cleveland Warek arazamutse Cleveland arawuhande aragerageje awuhaye mpoyo kabiri ariya ndize yereka da biranze nanone rebound zabananiye rwose ikosa umupira urengejwe na Ndayisaba ibintu bya rebounds rwose ikipe bya Rege byanze kabisa uyu munsi amanota ni 69 kuri 67 ikipe ya Slack imaze gutsinda umukino umwe itsindwa undi mu gihe ikipe ya Rege yo mu Rwanda imaze gutsinda umukino umwe umukino yatsinze ikipe ya Aesale yo mu gihugu cya Maroc ikosa hariya rikozwe na Cleveland minota ni 5 isigaye 69 kuri 68 uyu mukinnyi Marcus Crawford ukomeye cyane uri mu bakinnyi b'imena b'ikipe ya Slack yo muri Guinea ikipe ikinye bwa mbere muri rushanwa rya Bal aragiye nimero kabiri hariya meza cyane abiri Marcus Chris Crawford 67 kuri 69 Jean Claude Munyande
nibyo ikipe ya Rege yongeye gusubira inyuma bayirushije inota rimwe ni ukwitonda rero muri minota ya nyuma kubera yuko kugenda inyuma byaba ari ukwishyira mu kaga ariko reka turebe minota 5 nayo nyine iba ari myinshi nguwo Adonis Fila ashaka mugenzi we Cleveland winjiriyemo agerageje iramwangiye n'amahirwe umunsi ntabwo yamusekeye umupira wifitiwe n'ikipe ya Slack nguwo nimero kabiri Marcus ereje mugenzi we Christopher mugenzi we baracyawufite nawe ntibagiye nawe ntibihuta nawe arigendera buhoro bavuga bati nibura ubwo turi imbere yagerageje numero 11 numero 11 Dan Ben Miller Ben Miller niwe wabigerageje ariko nawe biramwangiye ariko mukivuga ati habaye ikosa shobozwa ntabwo ari shobozwa uri mukoreho ahubwo ni icyumanga umuti yagerageje kubyandika kuri shobozwa rwose ntabwo ari byewe nta cyabaye batumvikana n'umusifuzi ariko ni ikosa ryo ryabaye nta n'icyo wabihinduraho ngira ngo agiye guterwa lance icyumanga ubu utari kumvikana nabwo baramusohoye ari hafi ngira ngo no kuza atanu yose
yayujuje atanu yuzuye
aminuka avuga ati
atanu yamaze kuyuzuza
karume niko bigenda intambara eniminuka mutoza wungirije muri reg basketball club akisohoka rwose nk'uko amaboko yuzuye ibishushanyo biriya bita amatatuwaje byinshi cyane nubwo arimo arabaza ati tuzite abantu ko bari kundenganya ariko nyine ikosa ni ikosa ntabwo ntekereza ko umusifuzi ntasanga ubadikanyije ku buryo avuga ati wenda aramugendaho nira usizemo lance 71 ya plus 39 nimwe yari yahawe ikosa yari yakorewe arizamukiye adonis kugirango arebe ko yakwishyura adonis kwande kwa mpoyo mpoyo ntabwo ari mpoyo ni kajeri ariko utashyizemo neza nk'uko yanisabwaga mutirugiye hanze baravuga bati wasohowe na Cleveland Farmers mutoza ntabwo atuje rwose mutoza wa rege nemeje ko ahubwo rege ari ngiye kurengura ko warengejwe na flat kwande kwa adonis Adonis Mineri ikipe nimero 00 arimo aragenda buhoro kandi ikipe yatsinzwe ariringirije bajya bavuga bati n'ubundi utsinze birapfa n'ubundi birapfuye kubera ko yari yabuze umuntu ahereza barinda bawumwambura uwo ni ukurengurwa arije gaston wari wasohotse gaston ndayisaba ndizeye gedene bajya kurengura rero kuko gaston winjiye asimbura kajeri kwane kwa gaston nawe ufashe atije adonis n'imoso ye yatengeye ikimoso ariko tubije kwande kwa gedeoni yagerageje atatu birange kuri robo yaragerageje ariko antoni woka umupira bati urengeje reka urengurwe n'umukinnyi wa plas mutoza robert wakati birarangira iminota ine n'imyinshi kwande kwa marco crawford kwande kwa erinimbaye wa mwana w'umujiniyoro aragenda guhora avuga ati turi imbere nta mpamvu yo kwiruka kwane kwa christopher marcus mugenzi we bariko ba christopher ari babiri byageze amanota ya kure ariko biranze bifatiwe na shobozwa byose n'umukiza jean jacques wilson ko agari inyuma kwa adonis kwa adonis yageze kwa cresland atatu meza cyane edi mirongo irindwi na rimwe flash ibintu byatangiye gushyuha biratariki yabishyizwe edi mirongo irindwi na bibiri yarex mirongo irindwi na rimwe kipe abakipe ariko kutwereka siketi yake nziza cyane edi
mirongo irindwi na bibiri yarazamutse ariya ndizeye ariko reka da biranze cleveland arawufashe cleveland w'ikipe ya reg cleveland yitonze cyane buhoroboro arazamutse aramukenze yashyizemo atatu meza cyane mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo irindwi na rimwe cleveland
bigaragare ko ikipe y'u rwanda ikipe ya reg igeze mu bihe noneho twavuga ko igeze mu bicu kuko bakunda kubyita minota ya nyuma ibaye nk'aho ari mu bicu yakangutse rero agiye gukora mango yacu nk'uko bakunze kubivuga reka twizere rero yuko iminota itatu bikomeza kuza kugenda gutya nubwo nyine twavuga ko amanota ane atari menshi amanota ntabwo ari menshi y'ikipe bisa nk'aho zicana nk'uko nguko umutoza rero robert park muri iyi tamuro yatse aravuga ati mumbabarire ntimuneze abanyagineya kubera ko aya niyo mahirwe tuba tubonye ntimutujyane mu mibare myinshi nibyo twarimo tuvuga mu kanya edi tuvuga ko ikipe yari igiranye itsinzwe yabayishyize mu mibare cyangwa se mu ntambwe cumi n'umunani kubera yuko yasabwa guterera umusozi muremure wo gutsinda amakipe akomeye harimo nka monastir cyangwa se ferroviaire ariyo bazasorezaho ahari iramutse ikomeye nk'aho ikipe ya reg ikarangiza ino minota itatu isigaye yari iri imbere imbere ku ikipe ya duke bazahura ku wa gatanu isa tanu z'ijoro mikino ya saa tanu z'ijoro ngira ngo ni mu gicuku ariko nyine
cyane cyane ko Jean Claude iyi kipe igifite imikino ikomeye cyane ahangaha navuga nk'umukino uzayihuza na US Monastir yo muri Tunisia ndetse n'ikipe ya Beira yo mu gihugu cya Mozambique na makipe kugeza ubu ngubu amaze kugaragaza ko akomeye cyane. Ikipe rero ya Regio mu Rwanda iramutse itsinzwe uyu mukino yaba gifite urugendo rurerure kugira ngo ibe yazakomeza mu mikino izabera I Kigali mu Rwanda. Gusa icyo umuntu yakwibaza urebye nk'abakinnyi b'ikipe ya Slack ifite nk'abakinnyi batatu, umuntu yavuga ko basa nkaho bakinnye umukino wose, aha ni nka Marcus Christopher Crawford umaze gukina iminota 38 yose kimwe na Christopher Obekpa ndetse na n'uyu mukinnyi nomero 23 Jawach Nziko, ku buryo ikipe ya Reg itarimo gukoresha amahirwe yuko aba bakinnyi bamaze kuruha kugira ngo ibe yabiga ranzura. Wibaza ko ikibazo cy'abakiriye he Jean Claude?
Ikibazo ahubwo cyabaye ko bano bakinnyi uko iminota bahawe ahubwo nta nubwo bigeze nta kintu yagabanyije ku mbaraga z'abahubwo ngira ngo kuri abo batatu wari uvuze utakongeraho n'uwo mukinnyi Jean Anthony Miller nawe bigaragara ko yakinnye iminota myinshi ishoboka. Bo rero bakinnye mu mukino iminota myinshi bakinnye ntabwo igeze ibananiza, bigaragara ko ahubwo yari avantaje kuri bo. Abakinnyi b'u Rwanda rero kubera ko abakinnyi ba Rege bo nta nubwo bashoboye nubwo habaye amparasoma kugira ngo abe desite cyangwa se kubungabunga imbaraga zabo nta musaruro byatanze, kuko wasangaga uwinjiyemo bisa nk'aho ari ugutangirira zero na kwa kundi ugira utya inkono yasize yamaze yatangiye gutogota cyangwa se amazi yatangiye gucuwa bigahita wongeramo andi akonje bigatangirira arimo gutangira zero. Icyo rero kiri kugaragara n'izira amparasoma ziri kugenda zikorwa urabona nka Kajeri arajyamo cyangwa se Gakayerije nawe akajyamo ari ugasanga kontribusiyo ye ntabwo ibaye n'imbaraga. Ariyo ni umuntu yatangira kwibaza ati aya maramparasoma uyagereranyije n'ikipe yagumanye konsistansi cyangwa se guhozaho gusa nyine reka turebe ririya kosa ritumye umukinnyi w'u Rwanda Cleveland ahabwa lance imugejeje kuri 76 turebe nawe uko itararenga wasanga inota rimwe ribura edi na diribonetse reka turebe n'iryo ribura mu gihe habura umunota umwe n'amasegonda 20 ngira ngo 77 kumari zose rero barangamije. Aha rero iyo umuntu avuga ngo urugamba rurakomeye
ni mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo irindwi
na mirongo irindwi n'umunani yo yarege ha ni amahindura nk'amwe bajyaga bavuga mirongo irindwi na rindwi yarege kuri mirongo irindwi mirongo irindwi n'umunani yarege kuri mirongo irindwi na furati yake nayo igerageje kugira ngo yishyure ariko biranze kugira ngo yaba ari inkuru nziza mirongo irindwi n'umunani ishoranse inota rimwe rege ari iri imbere kugira ngo twabyita kwikamata ariko nanone bacunge cyane cyangwa se bitonde cyane kubera yuko umunota umwe muri basketball wari munini habeho kumenya gucunga cyangwa se gestion cyangwa se kurondereza igihe kugira ngo bataza kwisama basandaye kuko nk'amanota atatu ya nyuma ashobora kuba kubera ikibazo cyangwa abiri ya nyuma ugasanga inzogera ibavugiyeho dore n'ubu birabaye mirongo irindwi n'arindwi ya sitati mirongo irindwi n'icyenda ya sitati mirongo irindwi n'umunani ya regi edi ibintu bitoroshye namba mu gihe umunota wo ugiye kurangira ese twite biki ese shanse yanyu irashoboka arawufite koko Cleveland mumbabarire Cleveland wa rege gerageje kwinjiramo ariko bati wapi
ikosa rikorewe Cleveland rikozwe n'uyu umukinyi 23 Zicol rimwe rikaba rigiyemo 79 kuri 79 Cleveland aragerageje andabiri 80 kuri 79 mu gihe asigaye amasegonda 48 umukino ni mbiri nk'uko Jean Claude Munyandinda akomeje kubivuga aragiye Christopher Waslak awuhaye nomero 11 Anthony Miller aragerageje ariko umupira ufatwa na Nshobozwa amasegonda 25 Nshobozwa ahangaha ni ukugerageza gukora kugira ngo bamukoreho ikosa bamukozeho izo ni za tekinike twavugaga zijyanye n'amakosa umukinyi aragushotora ukamukoraho ikosa cyane cyane muri aya masegonda nk'aya makeya abasigaye biba bisaba kwihangana ariko nanone hari n'igihe amakipe asaba umukinnyi wayo gukora ikosa kugira ngo uwo muvuduko nawo ugabanuke aragiye Christopher aramuhaye nde ikosa reka da abiri meza cyane 81
mirongo inani na rimwe ya flak rero bigaragare ko ibintu birushaho kugira ubudumi hariya ahantu biriya kosa nabyita ko ari nk'ikosa ryo kutakora gestion cyangwa se kutabungabunga umupira mu minota ya nyuma kugira ngo regi ishobora kuza kubyicuza mu kanya kaza kuza
ishobora kubyicuza cyane cyane ko umutoza ahise ahamagaza abakinnyi be muri aya masegonda birabasaba kugerageza kwinjiza atatu cyangwa se bakaba bakorerwa ikosa kugira ngo babone lance nibura ebyiri kugira ngo babe bakomeza naho ubundi ikipe ya Slack muri aya masegonda 8 niyo irimo guhabwa amahirwe biraturuka uburyo umupira uri butangwe uburyo uwufata ari bwitware niba bari buhite bashyiramo atatu cyangwa se niba bafata umupira bagakorerwa ikosa ayo ni ya mayeri abatoza barimo kugerageza guha aba bakinnyi babo Jean Claude Munyandinda masegonda asigaye narindwi gusa
narindwi gusa bigaragare ko nta cyizere biri gutanga kuko arindwi gusa ari laterali umupira iyo ari laterali ari guterera ku ruhande kugira ngo kuba wacukura umupira ku ruhande guhita ushyira muri paniye byagorana gusa ntakidashoboka reka turebe ko wenda ibyo bitangaza bidasanzwe biba bishobora kuba kugira ngo ntabwo byapfiriye hepfo ni kuri uriya ariya manota abiri byatewe n'uko Jean Jacques Nkurikoje avuga ko kuri Mukiza ntabwo yashoboye kujera umupira
atatu meza cyane kuri ku masegonda 0-0 Shobozwa n'umukiza akoze amateka
uyu mucyogozi wa rebe nawe ni Shobozwa cyose ari mukiza 82 82 kuri 81 umukinyi 83 ahubwo kubera ko akiza amatatu ya nyuma akariki ntabwo ari nayo akariki Red Basketball Club umukino wari njyankurye narimo mvuga ngo uburyo yari yananiwe gukora sesiyo y'umukino byari kumubarwaho ariko noneho aritoroye cyangwa se acunguye ikipe nguyu Nshobozwa nguyu Jean Jacques nguyu Wilson nguyu barimo baramusindiza bavuga ati mwana wacu urahadukuye ebyi rero ikipe yari gutsinze umukino wa kabiri ikaba ishimangiye amahirwe yo gukina ikimwe cya kane kizabera mu Rwanda ngira ngo imikino isigaye iratanga morale ko bazayitwaramo neza ariko niyo bitageraho cyari gikenewe kuri uyu munsi intsinzi ikomeye intsinzi byose intsinzi abantu bose bishimiye cyane cyane abari ku ruhande rwa rege cyane cyane abanyarwanda intsinzi ariko ivuye haga intsinzi ivuye hakomeye kugira ngo n'ibirori bidasanzwe ku ruhande rwa rege Edi Rwema
ibirori bidasanzwe nk'uko nabikubwiraga umutoza amayeri ye yakoze mu masegonda arindwi gusa yarasigaye kuba yashoboye kubwira abakinnyi be ndetse nabo bakabyitwaramo neza Nshobozwa n'umukiza akaba yatera iriya shoti ryavuyemo amanota atatu ku munota wa nyuma muri stade ya Dakar muri arena ya Dakar ndabona amabendera y'igihugu cy'u Rwanda yazamutse ndetse n'ayandirimbo izwi cyane mu Rwanda izwi nk'intsinzi nayo barimo barayiririmba nk'uko nari nababwiye turi kumwe nanone na mugenzi wacu Dieudonné Cyubahiro u Rwanda nk'uko barimo kubyina muri arena intsinzi nanone irongeye itashye mu Rwanda uyu mukino uko urangiye ni umukino wari ndyankurye
nibyo ntibyari byoroshye Nshobozwa n'umukiza aramushoboje habasha gutsinda kiriya gitego kitanga amanota atatu gitumye rwose batwara na kuba babasha gutsinda ikipe nubwo bitari byoroshye ariko nanone nkurikije umukino wabaye ku cyumweru urabona ko bagenda basa nk'aho bagarukira ku buce nk'ingwate ibi rero nabyo bikaba bidatanga icyizere gikomeye rwose mu mikino iri imbere kandi nk'uko ubizi bagiye kuzahura n'amakipe akomeye ku buryo bagombye kugira icyo babikoraho na
bazahura n'amakipe akomeye ikipe yo muri Tunisia ndetse n'ikipe yo muri Mozambique ariko umuntu yavuga ko kugeza kuri uyu munota Jean Claude Munyandinda ikipe y'u Rwanda isigaje nibura icyizere cyo gutsinda ikipe ya kaminuza ya Dakar kugira ngo ibe yakwemeza neza intsinzi yayo dore ko simvuga ko izayitsinda ariko kugeza kuri uyu munota niyo kipe imaze kugaragaza ko ifite intege nke
nibyo koko ibyo uvuga nibyo iri kipe yamaze gutakaza imikino yayo ibiri kuba rero nyine iyo avantage kuri wayo ntabwo iri kugaragara aha rero icyo umuntu yavuga nubwo nyine ku rupapuro biba bigishoboka ariko navuga ko intsinzi yegukanye nonaha ni intsinzi binziza muri playoff byanze bikunze cyane cyane ko impungenge zari kuba zihari nizi uko bari batakaje ku kipe nk'iyi nka Trace bahanganiye umwanya bahanganiye amahirwe kuvuga ngo yo yigishe ku ruhande niba ikipe ya Rege imaze gukina mate ebyiri zose zitsinda
Jean Claude uretse gatoya
It's a great win to us, and we thank God for that.
What was going through your mind when you took that last shot?
It was like my last chance, and I had to do it. I was like trying to play all the game like good. I say like, let me do this, let me try it, because we live by like everything we do that in life, you have to take a risk. I took the risk, and the second was already over. I had to do that. Yeah.
Every time the coach gives you an opportunity to step on the court, you come with a lot of energy, on defense especially. What goes through your mind when you play such defense?
What comes to my mind is like, if I don't score, I'm not allowed to anyone to score on me. That's the first mindset I have. So I have to make sure my guard doesn't score on me, and I have to score on him. That's what a good player must do. Yeah.
Now, congratulations, Nshobozwa, and fantastic performance there. All the best in the remaining games and the tournament. Now, Roby, back
yari to you. Umukinyi, Jean-Jacques Nshobozwa byose n'umukiza avugana na n'umunyamakuru avuga uko uyu mukino urangiye avuga ko mu mukino cyangwa se mu buzima muri rusange umuntu rimwe na rimwe afata ibyemezo bidasanzwe gufata risque bikaba bivuze ko yafashe risque kugira ngo abe yateramo ari amanota atatu kubwa mahirwe ya musekeye ayo amanota uko ari atatu akaba ari nayo aha insinzi iyi kipe ya Reggae Jean-Claude Munyandine
nibyo nibyo rwose abisobanuye nkuko nawe wari ngira ngo hari unyuma ya muri amasegonda ya nyuma y'umukino ngira ngo uko abisobanuraga wagira ngo yarimo arakumva kuko wavuze uti icyashoboka ni uko yatera amaso atubyanga bitoze ko rero yashoboraga kurokora ikipe ya Reggae nayo yari yabyumvise vuba yarabaye nkaho wabaye umutoza nawe we none ibyo yatekerezaga nawe abigeze mu bikorwa insinzi rero ibonetse insinzi itanga icyizere amanota ni kurane rero bigaragara ko ikipe y'u Rwanda morali iri hejuru bitanga icyizere ko ikipe ishobora kuzitwara neza Reggae
amanota ikipe ya Reggae irayatahanye ubu ngubu ikipe ya Reggae ndetse n'ikipe ya US Monastirio mu gihugu cya Tunisia bikaba ari byo ariyo makipe ayoboye iri tsinda rya Sahara ribera i Dakar mu gihugu cya Senegal tubibutsa ko nyuma y'uyu mukino haza gukurikiraho undi mukino uza guhuza ikipe ya US ya AS Sale yo mu gihugu cya Maroc ndetse n'ikipe ya Beira yo mu gihugu cya Mozambique. Ni naha dusoreje gahunda yacu idasanzwe yo kubagezaho iyi mikino. Nshimire bagenzi banjye bamfashije mu buhanga bw'ibyuma Jean-Claude Munyandinda, ndagushimiye cyane nawe kubona twafatanije kugira ngo tugeze ku Banyarwanda n'abandi bakurikira Ijwi rya Amerika iyi mikino. Tuzagaruka ku munsi wa mbere tubagezaho undi mukino uzahuza ikipe ya Reggae ndetse